water baptism. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Easter Sunday morning, March 29, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ubatizo wa madzi utenga uu unalalikidwa muchingerezi ndi mbale William Marion Branham pa Istara la Mulungu Mawa, March 29, 1959, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
And everything that we do must be based upon.
Ndipo chilichonse chimene ife timachita chikuyenera kukhala chokhazikika palemba.
Catholic Church. He said that with your sincerity. Well, I said, I am a Catholic. Yes.
Mpingo wa Katolika. Iye ananena zimenezo, ndikuona mtima kwako. Chabwino ine ndinati ndine mkatolika. Anati, inde.
Well, I said, now, according to the teaching of the Catholic Church, that Jesus Christ established the Catholic Church, and the apostles were his first priest, and Peter was the first pope. That's according to the teaching of the Catholic Church.
Chabwino ine ndinati, tsopano monga mwachiphunzitso cha mpingo wa Katolika, kuti Yesu Khristu anakhazikitsa mpingo wa Katolika. Ndipo atumwi anali ansembe ake oyambirira. Ndipo Petro anali papa oyambirira. Izo zilimogwirizana ndi chiphunzitso cha mpingo wa Katolika.
And that this Bible was written of the early Catholic Church. Well, and then the Catholic Church has power to change anything they wish to because they are the Church.
Ndipo kuti Bible ili linalembedwa ndi mpingo oyambirira wa Katolika. Chabwino ndiyeno mpingo wa Katolika uli ndi mphamvu yosintha chilichonse chimene iwo ungafune chifukwa iwowo ndi mpingowo.
I said since the early days that you all have changed it. You have substituted sprinkling or pouring for immersing. You've substituted Holy Communion instead of the Holy Ghost.
Ndipo ine ndinati, kuyambira masiku oyambirira kuti inu nonse munasintha zimenezo, mwaloweza malo kukonka kapena kutsanulira malo mwakumiza, mwaloweza malo ngonero malo mwanzimu oyera.
And I said, I'm just one of the old-fashioned Catholic that stay with the original belief.
Ndipo ine ndinati, ine ndangokhala mmodzi wa achikatolika achikale amene amakhalabe ndi chikhulupiriro chapachiyambi, chimene chimaima.
I said, the strange thing is that Peter, being the first pope, said there is no other mediator between God and man but that man Jesus Christ.
Ine ndinati, chinthu chachilendo ndi chakuti, kuti Petulo, pokhala papa oyamba, anati palibe nkhala pakati wina pakati pa Mulungu ndi munthu, koma munthu uja Yesu Khristu.
And today you all have Mary and Saint Cecilia and hundreds of women that's died and so forth to be intercessors. There's something happened between the first pope and this pope. Okay? If it doesn't change your altar.
Ndipo lero inu nonse muli ndi Maria ndi Cecilia oyera ndi ma hundred akazi amene anafa ndi zina zotero kuti akhale opembedzera. Pali china chake chimene chinachitika pakati pa papa oyamba ndi papa uyu. Maona, ngati izo sizimasintha kapena kusokoneza.
I said, then again, what do you do with Saint Paul, which was the great saint of the early Catholic Church that said, if an angel from heaven preaches any other gospel, and this has already been preached, let him be accursed.
Ine ndinati, ndiyeke nanso, kodi inu mumachita chiyani ndi Paulo oyera. Yemwe anali woyera wamkulu wa mpingo oyambirira wa Katolika. Amene anati, ngati mngelo wochokera kumwamba adzalalikira uthenga wina uliwonse wosiyana ndi uwu umene walalikidwa kale, iye akhale otembereredwa.
Now I said, what about Jesus Christ who established the Catholic Church? Said, if any man shall take any word out of this Bible or add anything to it, the same will be taken out of his part of the book of life.
Ndipo ine ndinati, nangabwanji Yesu Khristu amene anayambitsa mpingo wa Katolika, anati ngati munthu aliyense adzachotse mawali onse mu Bible ili kapena kuonjezerapo chilichonse kwa iwo yemweyo adzachotsedwako gawo lake la buku la moyo.
Therefore, all things that we do, to my opinion, as a Bible believer, must be based upon the Scriptures.
Chotelo zinthu zonse zimene ife timachita mwakuganiza kwanga monga okhulupirira Bible ziyenera kukhazikika pa malemba.
All revelations, all visions, everything must be solemnly based upon the Scripture. For that's the foundation that we rest on, as thus saith the Lord.
Mavumbulutso onse, masomphenya onse, chilichonse chiyenera kukhazikika modzipereka palemba, pakuti amenewo ndiwo maziko amene timapumapo monga pakuti atero Ambuye.
In the Scriptures we do not find where they ever sprinkled or poured or consecrated little children in that manner.
Mumalemba ife sitimapeza pamene Yohana yamba akonkhapo kapena kutsanulira kapena kuwapatula ana ang'ono mwanjira imeneyo.
But in the Scripture we find that they brought infants unto Jesus that he might bless them.
Koma mulemba ife tikupeza kuti wankabweretsa makanda kwa Yesu kuti iye akawadalitse iwo.
And he took them up in his arms and said, "Suffer little children to come unto me and forbid them not, for such is the kingdom of heaven."
Ndipo iye anawanyamula iwo mmanja ake ndipo anati, "Balolani ana abwere kwa ine, ndipo musawaletse iwayi, pakuti kwa oterewa ndiwo ufumu wakumwamba."
And he blessed the little children. And that's all the Scripture that's written concerning it. That's the way we try to continue.
Ndipo iye anawadalitsa ana ang'onowo, ndipo ndilo lemba lonse limene linalembedwa lokhudza izo. Umo ndimo mwe ife timayesera kuti tipitirizire.
Now, if the, like in the Methodist Church and the Nazarene Church and many other churches who has the, I don't think the Nazarene Church does.
Tsopano ngati monga mu mpingo wa Methodist ndi mpingo wa Nazareni ndi mipingo ina yambiri imene ili ndi ine sindikuganiza kuti mpingo wa Nazareni umatero.
The Methodist Church does, and many of the others are the evangelical thinkers that does christen little children by sprinkling them.
Mpingo wa Methodist umatero ndi ina yambiri kapena oganiza a evangelico amene amachita ubatizo wa ana powakonkha iwo.
Now that's all right, any form that you want to dedicate them to, but just so that you see that we don't put water on them.
Tsopano zimenezo ndi zabwino, kachitidwe kalikonse kamene inu mukufuna kuwaperekera iwo, koma kungoti muone kuti ife sitimayika madzi pa iwo.
We just lay hands on them, trying to follow the example of our Lord.
Ife timangosanjika manja pa iwo, kuyesera kuti titsatire chitsanzo cha Ambuye wathu.
And that's the way we want the mothers to understand that why we don't sprinkle water on them, because we don't have any Scripture for that. We don't have Scripture for sprinkling water on adults, our children.
Ndipo umo ndimo mwe ife timafunira kuti amayi azimvetsera zimenezo, chifukwa chimene ife sitimakonkha madzi pa iwo, chifukwa ife tilibe lemba lililonse la izo, ife tilibe lemba la kukonkha madzi pa akulu kapena ana.
So the child is too young to be baptized. And baptism is the outward expression that an inward work of grace has been done.
Chotero mwanayo wachepa kwambiri kuti abatizidwe. Ndipo batizo ndi chionetsero chakunjaku kuti ntchito ya mkati ya chisomo yachitika.
And the child cannot express it because there hasn't been any inward work of grace, you see, because it's just a baby.
Ndipo mwana sangathe kufotokoza izo chifukwa sipanakhalepo ntchito iliyonse ya chisomo ya mkati, mukuona, chifukwa ndi khanda chabe.
It's the parents bringing the baby to God who gave them the child, giving it back to him in dedication. So that's how we use that here.
Ndi makolo amene amabweretsa mwana kwa Mulungu, ye mwana wapatsa mwanayo akumuperekanso iye kwa iye pomudalitsa. Chotero ndimo mwe ife timagwirisira ntchito izo apa.
Now they're going to bring some little fellows for dedication. I'm going to ask the sister if she'll give us just a little card on the piano, bring them in, I believe Sister Gertie, or whoever the young lady is here.
Sopano, iwa abweretsa ana ena kuti adalitsidwe, ine ndimupempha mulongo ngati angatipatse ife poyambira pang'ono palimba ya abweretseni onkati, ine ndikukhulupirira mulongo Gate kapena aliyense amene dona wang'onoyo ali apa.
And so, while just before we do that, let's have a word of prayer. for the mothers and the people that's bringing their loved ones.
Ndipo chotero basi ife tisanachite zimenezo tieni tikhale ndi mawu apemphero kwa amayi ndi anthu amene akubweretsa okondedwa awo.
O Lord, we are indeed a privileged people to live in a country where we still have a freedom of worship.
Oh Ambuye, ndife ndithudi anthu amwayi kukhala mdziko limene tikadali nawobe ufulu wakupembedza.
That where we have a government that protects us and gives us this God-given heritage.
Kuti kumene ife tili ndi boma limene limatiteteza ife ndi kutipatsa cholowa choperekedwa ndi Mulungu ichi.
Amen. That we do not have to go according to a state church or some dictator type, but we can come to thee in the way that we are convinced in our heart.
Kuti ife sitienera kuti tizichita molingana ndi mpingo wa boma kapena mtundu wina wa ulamuliro wa nkhanza, koma ife tikhoza kubwera kwa inu mwa njira imene ife tiyotsimikizika mu mtima mwathu.
We pray that this will last long.
Yes,
until Jesus comes, if it so be in thy provided way.
Ife tikupemphera kuti izi zikhale motalika mpaka Yesu adzabwere ngati izo zili mwa njira yanu yoperekedwa.
And now many of the people are bringing their little children day after day and week after week as you give them into the arms and care of their father and mother.
Ndipo tsopano ambiri a anthu akubweretsa ana awo tsiku ndi tsiku ndi sabata monga inu mwawaperekera iwo mmanja ndi mchisamaliro cha abambo awo ndi amayi.
They bring them, Lord, to us as elders here at the church, and we by prayer offer them to thee.
Iwo akuabweretsa iwo Ambuye kwa ife ngati ma eledala pano pa mpingo, ndipo ife mwapemphero tikuapereka iwo kwa inu.
I pray, God, that you'll take each of these little darlings this morning and will consecrate their lives to thee.
Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mutenge aliyense waokondedwa ang'ono awa mmawa uno ndipo mupatulire miyoyo yawo kwa inu.
Bless the homes that they come from. May their father and mother be so dedicated to you that the children will be raised up in Christian homes to serve you all the days of their life.
Mudalitse mabanja amene iwa akuchokerako. Mulole abambo awo ndi amayi akhale odzipereka kwambiri kwa inu, kuti anawo aleredwe mabanja achikhirisitu, kuti adzakutumikireni inu masiku onse a moyo wawo.
Cleanse us this morning, Lord, as they bring these little innocent lambs, the very blossom of their heart, but they are wanting them to have eternal life.
Titsukeni fe mawa uno Ambuye, pamene iwo akubweretsa ana ankhosa osala kwawa, duwalenireni la mtima wawo, koma iwo akufuna kuti iwo akhale ndi moyo wa muyaya.
And they're asking you, O God, to protect them and to keep them and guide them until they're old enough that we can talk to them and persuade them to accept the Lord Jesus and receive eternal life.
Ndipo akukupemphani inu, O Mulungu, kuti muateteze iwo ndipo muasunge iwo ndi kuwatsogolera iwo mpaka atakula msinkhu wokwanira kuti tikhoza kudzalankhulana nawo ndi kuwakopa iwo kuti amulandire Ambuye Yesu ndi kulandira moyo wa muyaya.
We do this for God's glory according to His word in the name of His Son, the Lord Jesus. Amen.
Ife tikuchita izi kwa ulemerero wa Mulungu malingana ndi mawu ake mu dzina la mwana wake Ambuye Yesu. Amen.
Now while the mothers bring their fathers, bring their little ones up here for dedication, the sister will play.
Tsopano pamene amayi akubweretsa ndi abambo akubweretsa ana awo kuno kuti adzadalitsidwe, mulongo aziyimba.
Just bring the little fellows to stand right along the altar here by these little ones that's already been dedicated.
Mungu wabweresa nao ndipo muimepo mwepa pafupi ndi guwa apa pambali pa ang'ono awa amene adalitsidwa kale. Chabwino.
Immediately following this service will be the baptismal service. And while they're bringing them, I might announce, be sure to get your loved ones here now this afternoon by 6, between 6 and 6:30.
Ukangotha msonkhano uno tikhala ndi msonkhano wa ubatizo. Ndipo pamene iwo akuabweretsa iwo, ine ndikhoza kulengeza, muonetsetse kuti mwawabweretsa okondedwa anu kuno tsopano, madzulo ano ikamati 6, pakati pa 6 ndi 6:30.
They'll be giving out the prayer cards and the services will be starting, I guess, at 7?
At 7:30.
Iwo akhala akupereka makadi apemphero, ndipo misonkhano idzakhala ikuyambika, ine ndikuganiza pa 7, 7:30.
All right, sir. Just come right up close with the little ones, if you will. You see, mothers getting their camera out here. You know how mothers think about little ones.
Chabwino bwana, ingobwerani nawo pafupi ndi anawo ngati mungathe. Ine ndikuona amayi akutulutsa kamera yawo apa. Inu mukudziwa momwe amayi amaganizira za ana.
How many loves little children? Oh, my, I used to hear these little ones saying, Jesus loves the little children of the world.
Ndiangati amawakonda ana angono. Oh, my, ine ndinkakonda kuamva angono awa akuimba, Yesu amakonda ana angono amdziko.
Are you Sister Grimsley? Your grandbaby.
Kodi ndinu mlongo Grimsley, mdzukulu wanu.
I don't know where the media has entered the church yet or not. We read in a paper some time ago, and she called me and told me that a Sister Grimsley had died here in the city.
Ine sindi kudziwa ngati meda walo wakale mchalichi kapenai, ife tinawerenga mupepa ala ntawi ina mbuyomo, ndipo iye anandiimbira foni, ndipo anandiuza ine kuti mlongo Grimsley wamwalira kuno mumzinda.
And we were surprised. And then when I come home and went to church that Sunday, here you were sitting at the church.
Ndipo ife tinadabwitsidwa. Ndiyeno pamene ine ndinadzafika kwathu ndikudzapita kuchalichi la Mulungu limenero, apa inu munali mutakhala muchalichi.
And I said, well, she's the most lively dead woman I have ever seen. So it must have been another sister, Mrs. Grimsley. Yes, sir.
Ndipo ine ndinati, chabwino iye ndi mkazi wa moyo wakufa kwambiri yemwe ine ndinayamba ndamuona apo. Chotero akuyenera kukhala mulongo wina akazi a Grimsley. Inde mayi.
Now I want to ask Brother Neville and some of the elders if they'll come forward at this time and stand here in dedication. If
Tsopano ndikufuna ndimupemphe mbale Neville ndi ena mwama eledala ngati iwo angabwere kutsogolo pa nthawi ino ndikudzayima apa mukudalitsa ngati
some of you minister brothers there. The elders come right ahead, brother. Brother.
Ena ino abale otumikira pamenepo ngati ma eledala bwerani patsogolo abale ndi mbale.
Now each of you mothers and fathers and grandparents are offering to God these little precious jewels that God has given to you for dedication, dedicating them to the God that gave them to you.
Tsopano aliyense wa inu amayi ndi abambo ndi azigogo mukupereka kwa Mulungu ngale zazing'ono za mtengo wapatali izi zimene Mulungu wakupatsani inu kuti zidalitsidwe kuwapereka iwo kwa Mulungu amene anawapereka iwo kwa inu.
May His grace and mercy ever be with you is my prayer.
Chisomo chake ndi chifundo zikhale nanu ndilo pemphero langa.
Is Brother Collins near or Brother or let him come forward if he will here for this service.
Kodi mbale Collins ali pafupi kapena mbale kapena muloleni iye abwere kutsogolo ngati yangatero kuno chifukwa cha msonkhano uwu ngati
he's one of our associate pastors here in the church and we'd like to have him here with prayer with us if possible.
Iye ndi mmodzi wa azibusa othandizira pano wa mpingowu ndipo ife tikufuna kukhala naye iye pano ndi pemphero limodzi nafe ngati nkotheka.
Now you know sometimes these little fellows They never practice this, so they're just original. And sometimes they squeal and cry, but that just makes them good babies, doesn't it?
So pano inu mukudziwa nthawi zina anawa iwo sana punzirepo izinkomwe chotero iwo amangokhala apa chiyambi ndipo nthawi zina amafuula ndi kulira koma izo zimango apangisa iwo kukhala makanda abwino sichoncho.
So we don't notice that, so if they're crying or anything, remember that doesn't bother at all.
Chotero ife sitimazindikira izo, chotero ngati iwo akulira kapena chili chonse, kumbukirani, zimenezo sizimasokoneza konse.
I'd imagine some of the little ones that was brought up to the Lord Jesus kind of cried a little bit too, you know, because it's always that way, the little fellows, they're disturbed when they're moved around, and some's been sitting here in the hot room, so we don't notice that.
Ine ndikulingalira ana ena omwe anabweretsedwa kwa Ambuye Yesu anakhala ngati analira pang'ono nawonso inu mukudziwa chifukwa nthawi zonse izo zimakhala mwanjira imeneyo. Ana ang'onowo amasokonezeka akamasunthidwa-sunthidwa ndipo ena akhala atakhala pano mchipinda chotenthachi. Chotero ife sitimazindikira zimenezo.
All right, we will come forward. What's his name?
T. Renee
Bennett. Little teen Renee Bennett, the grandmother brings it for dedication. Certainly a darling little baby.
Amen.
Let us pray.
Chabwino, ife tibwera patsogolo, ndipo kodi dzina lake ndi ndani tsopano? Tina Renee Bennett. Tina Renee Bennett wang'ono, agogo ake akazi amubweretsa iye kuti amudalitsitse. Iye ndithudi ndi mwana wokondeka. Tiyeni tipemphere.
Lord, they bring to your servant's hands this little darling baby who we pray over dedicating to you.
Ambuye, iwa akubweretsa manja wa ntchito wanu, mwana wang'ono wokondedwa uyu, amene ife tikumupempherera kumupereka kwa inu.
God bless this little child and may it live and worship you, blessed parents, its grandparents.
Mulungu mdalitseni mwana wang'ono uyu, ndipo mulole iye akhale moyo ndi kumadza kupembedzani inu. Muadalitse makolo ake ndi azigogo ake.
And Lord, if there is a tomorrow, may it be a great servant of yours.
Amen.
Grant it, Lord, as we present it to you. In Jesus' name, receive it. Amen.
Ndipo Ambuye ngati kuli mawa mulole iye adzakhale wantchito wanu wamkulu. Perekani izi Ambuye pamene ife tikumupereka iye kwa inu mu dzina la Yesu mulandireni iye. Amen.
Little Cynthia Lee Kennard, another darling little chump. My, she's quite a little figure. She said, darling, let us pray.
Ambuya akudalitseni mulongo. Cynthia Lee Kennard wang'ono. Chidutswa china chokondedwa chaching'ono. Mai, iye ndi wang'ono kweni kweni. Iye ndi wokondedwa, tiyeni tipemphere.
Lord, we pray to you this little infant. And as it's been placed from the loved one's arms to mine, in holy dedication and consecration to God.
Ambuye ife tikubweretsa kwa inu khanda ili, ndipo monga iye wayikidwa kuchokera mmanja mwaokondedwa kupita kwa anga mukudalitsa koyera ndi kudzipereka kwa Mulungu.
Amen.
The little one is too young to know, but the loved ones has brought it.
Amen.
Let it live, Lord, and be strong and healthy all its life.
Wang'ono uyu ndi wachichepere kwambiri kuti adziwe. Koma okondedwa amubweretsa iye. Mulole iye akhale moyo Ambuye ndipo akhale wamphamvu ndi wathanzi moyo wake onse.
Bless its parents, its grandparents, all its loved ones. May in glory they all be assembled together that day when we meet you. Keep it healthy and happy. We give it to you in dedication with prayer in the name of Jesus Christ. Amen.
Muadalitse makolo ake, azigogo ake, ndi okondedwa ake onse. Mulole mulemelero iwo onse adzasonkhane pamodzi tsiku limenelo pamene ife tidzakomane ndi inu. Musungeni iye wathanzi ndi osangalala. Ife tikumupereka iye kwa inu mukudalitsa ndi pemphero mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Amen.
What's this thing, Carl? Carl Christian Stahl. Little Carl Christian Stahl. It's the grandson of our brother McDowell.
Ambuya kudalitseni inu. Kodi uyu ndi wanu, mnyamata wankulu uyu ndi ndani? Carl Christian Stahl. Carl Christian Stahl wang'ono. Iye ndi mdzukulu wa mbale wathu McDowell.
So he's a fine looking boy.
Amen.
Pray that if there is tomorrow, he'll be a preacher of the gospel.
Amen.
Let us bow our heads.
Chotelo yendi nyamata one kabwino, ine ndikupemphera kuti ngati kuli mawa, iye adzakhale mlaliki wa uthenga. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu.
Lord, as this grandfather has put into my arms this little lump of love,
amen.
I pray thee, Lord God, that you'll take this little infant into your care.
Yes, Jesus.
And let it live and grow and be strong and healthy.
Ambuye, pamene agogo awa aika mmanja mwanga, thunthu la ling'ono la chikondili. Ine ndikukupemphani inu Ambuye Mulungu, kuti inu mutengeka mwanaka muchisamaliro chanu, ndikumulola iye akhale ndi moyo, ndikukula, ndikukhala wamphamvu ndi wathanzi.
May if there comes a tomorrow, may it preach the gospel that we who are dedicated in this morning believe in.
Mulole ngati kungabwere mawa, mulole iye adzalalikire uthenga, umene ife amene tikumupereka iye mmawa uno tikukhulupirira.
May its little life be richly blessed. Bless its parents, its grandparents, and its great-grandparents.
Mulole moyo wake wa ung'ono udalitsike kwambiri. Mudalitse makolo ake, azigogo ake, ndi azigogo ake amuna.
Hey.
Pray that your blessings rest upon it. For we now, by prayer of consecration, dedicate this baby to you, O Lord, in the name of Jesus Christ, your Son. Amen.
Ife tikupemphera kuti madalitso anu akhale pa iye, pakuti ife tsopano mwapemphero la kudzipatula tikumupereka mwana uyu kwa inu. O Ambuye mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen. Wamphamvu okoma wang'ono, pepani inu ndi amake, mathokozo kwa inu. Ndi wabwino bwanji, dzina lake lali ng'ono ndi ndani? Cheryl Ann Baldwin. Inu ndi amake?
Well, that's fine. Cheryl, you're a fine little girl. Little Shirley Ann Baldwin. Now, she's different, little shy, I can tell that.
Chabwino, zili bwino. Cheryl, ndiwe ntsikana wabwino wang'ono. Cheryl Ann Baldwin wang'ono. Tsopano iye ndi wamanyazi pang'ono, iwe ukhoza kudziwa zimenezo.
I suppose your mother was too. We all, I get me, I'm going to, we're going to get along like this. Oh, she's a fine little girl, I believe. She's a dark. Let us pray.
Ndikuganiza kuti amayi ake anali msona onso. Ine ndangokumana nawo iwo ine ndikudziwa kuti ndizo. Ife tizigwirizana limodzi chomweji. Oh, iye ndi mtsikana wang'ono wabwino ndikukhulupirira. Iye ndi wokondedwa. Tiyeni tipemphere.
Lord, we bring to you this little child. This little finger in its mouth.
Amen.
Oh, God, that doesn't even know what the thought of sin is.
Ambuye, tikubweletsa kwa inu mwana wang'ono uyu. Chala chake chaching'ono chili mkamwa mwake. O Mulungu, iye sakudziwa nkomwe chimene chili lingaliro la tchimo.
I pray, God, that you'll bless her life and make it rich and royal.
Oh, hallelujah.
Bless its young mother here, its father, its grandparents, and all of its loved ones.
Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudalitse moyo wake wa ung'ono ndipo muupange iwo kukhala wolemera komanso wachifumu. Mudalitse amayi ake ang'ono apa, abambo ake, azigogo ake, ndi onse okondedwa ake.
And as we give it to you in solemn dedication of prayer, may you let her live and grow and be strong and healthy and be an example in her days of young womanhood to serve the Lord.
Amen.
Ndipo pamene ife tikumupeleka iye kwa inu mukupeleka kwa ulemu kwa pemphero mumulole iye akhale ndi moyo akule ndipo akakhale wamphamvu ndi wathanzi ndipo adzakhale chitsanzo mmasiku ake aumayi wang'ono kuti adzatumikire Ambuye Yesu.
As we dedicate her and consecrate her in the name of Jesus Christ.
Amen.
Pelekaniza Ambuye, ine ndikukhulupirira ndi ana ang'ono otere amene inu munayika manja anu pa iwo ndikuwadalitsa. Ife tikupempha izi kwa ulemerero wa Mulungu, pamene ife tikumupereka iye ndikumuyeretsa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano ine ndikuganiza iwe ndiwe mtsikana wang'ono wokoma wamanyazi koma wokoma Mulungu akudalitseni inu zabwino zonse chifukwa cha mwana wabwino.
Now maybe a long time ago I could have picked up a little girl like that. What's your name?
Relation to
the
other?
Bale.
Tsopano mwina kale kale ine ndikanamunyamula mtsikana wang'ono monga chonchi dzina lako ndi ndani? Ine pachibale ndi wina uja, aha, Bell, pafupi kweni kweni.
I want you all to see this little girl, because she's a very sweet little thing, and we'll have to lift her up a little bit. A very pretty little girl.
Ine ndikufuna inu nonse mumuone mtsikana wang'ono uyu, chifukwa iye ndikanthu kakang'ono kokoma kwambiri, ine ndichita kumunyamulira iye mwamba pang'ono pokha, mtsikana wang'ono wokongola kwambiri.
Amen.
I'm thinking it was little things like this that Jesus laid his hands on.
Amen.
Ine ndikuganiza kuti anali ang'ono ngati awa amene Yesu anawasanjika manja ake.
How unworthy our hands are.
Praise God.
But if you look for worthy hands, you wouldn't find them.
Manja athu ndi osayenera bwanji. Koma ngati mungayang'ane manja oyenera, inu simungawapeze iwo.
Amen.
We're unworthy, but we claim his promise through grace.
Thank you, Jesus.
His name again?
Shirley
Diane. Let us pray.
Ndife osayenera koma ife timatenga lonjezo lake kudzera mchisomo. Dzina lake kachiwiri, Sherry Diane Bell. Tien tipemphere.
Lord, we bring this little child to you. Sweet, pretty. I pray, God, that you will bless her little life.
Ambuye, ife tikumubweretsa mwana uyu kwa inu. Wokoma, wokongola. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudalitse moyo wake wa ung'ono.
Yes, amen.
May she live to be a strong woman, full of grace and power.
Amen.
May she have a place in the great redemption story.
Praise
to do
amen.
Something for the
amen.
Kingdom of God.
Mulole iye akhale moyo kuti adzakhale mkazi wamphamvu wodzadza chisomo ndi mphamvu. Mulole iye adzakhale ndi malo munkhani yayikulu ya chiwombolo kuti adzachite china chake cha ufumu wa Mulungu.
Let her young mother, the father, the grandparents, and all of her loved ones.
Adalitseni amayi ake ang'ono, abambo, azigogo ndi onse okondedwa ake.
And if you live for her until her day is, may she be a worker for you. Now we give her to you in the way of dedication or consecration by the way of prayer in the name of Jesus Christ. Amen.
Ndipo ngati inu mungamukhalire moyo iye mpaka tsiku lake, mulole iye adzakhale wantchito wanu. Tsopano ife tikumupereka iye kwa inu mwanjira ya kumudalitsitsa kuti apatulidwe, mwanjira ya pemphero mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Bless you, sweetheart. A pretty little girl to find. He will be a minister too. All right.
Akudalitse iwe wokondedwa, mtsikana wang'ono wokongola wabwino. Iye adzakhala mtumiki nayenso chabwino.
And what's his name?
John Michael Dalton.
John Michael Dalton. Now, you know I've got a little cowboy back there just about your size. Little John Michael.
Ndipo dzina lake ndi ndani? John Michael Dalton. Tsopano inu mukudziwa ine ndili ndi olisha wang'ono uko pafupi fupi usinkhu wako John Michael wang'ono.
Well, that's fine. Your father here's a minister, I believe that's right. Well, you're a Baptist minister?
Lay member
of the Baptist Church, that's right. Let us pray.
Chabwino, zilibwino. Abambo ake apa ndi mtumiki ine ndikukhulupirira ndiko kulondola. Inu simunali mtumiki wa Baptist, membala wa amba wa mpingo wa Baptist. Uko nkulondola. Tieni tipemphere.
Lord, we bring to you this little lad. I don't know what I'm holding in my arms.
Praise God.
Neither does the mother know when he was born and his little hand stroked her face.
Hallelujah.
Or the dad who swelled his chest to know he had a son.
Ambuye, ife tikubweretsa kwa inu mnyamata wang'ono uyu. Sindi kudziwa chimene ndanyamula mmanja mwanga. Mai akenso sama dziwa pamene yana badwa, ndipo manja ake ang'ono anasisita nkhope yake, kapena ya abambo amene anakweza pachifuwa pao kuti adziwe kuti ali ndi mwana wa mwamuna.
God, I pray that this child will be to the honor and glory of Jesus Christ.
Amen.
We bring him to you now in dedication by prayer for consecration that you will use his little life for your glory. For we dedicate him to you in the name of Jesus Christ. Amen.
Mulungu ine ndikupemphera kuti mwana uyu akhale kwa ulemu ndi ulemerero wa Yesu Khristu. Ife tikumubweretsa iye kwa inu tsopano mukudalitsitsa ndi pemphero la kudzipatula. Kuti inu mugwiritse ntchito moyo wake wa ung'ono kwa ulemerero wanu. Pakuti ife tikumupereka iye kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Bless you. A fine. This little fella?
There is a dog.
Oh, is this such a dog?
Robert
Anthony. Robert Anthony.
Akudalitseni inu. Mnyamata wabwino. Mnyamata wang'ono uyu. Oh, kodi uyu ndi mlongo Dalton. Robert Anthony, mlongo Dalton.
Oh, I'm glad to meet you, Mr. Dalton. I know your husband real well, I guess I've seen him. This is Robert Lee.
Robert Anthony.
Oh, right.
Chabwino, ndine wokondwa kukumana nanu mlongo Dalton. Ine ndi nkamudzi wabwino mwamuna wanu. Ine ndikuganiza kuti ndinakuona nipo. Uyu ndi Robert Lee, chiani? Robert Anthony, chabwino.
Oh, hey, my, Southern grit didn't do that. He's a fine boy. Nice looking little fellow. Let us pray.
Oh, mukuti, my, tizidutswa takumwera sitinachite izo kwa iye. Iye ndi mnyamata wabwino, nyamata one kabwino. Tieni tipemphere.
Lord, we bring to you this little boy.
Amen, Jesus. Thank you.
For dedication that the mother has brought him and the father.
Amen.
And we pray that you'll consecrate his little life, Lord, to your service.
Ambuye, ife tikubweretsa kwa inu mnyamata uyu kuti adalitsidwe, amene amayi amubweretsa iye ndi abambo. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mupatule moyo wake wa ung'ono ambuye kuntchito yanu.
May
he live and be a great man. Strong, physically, spiritually, granite, Lord.
Mulole iye akale moyo ndi kudzakhala mwamuna wopambana wamphamvu. Mwathupi mwa uzimu. Perekanize ambuye.
And now we dedicate him to you in the name of Jesus Christ, God's Son. Amen.
Ndipo tsopano ife tikumupereka iye kwa inu mu dzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Amen.
Hey.
Congratulations to you for two fine boys. I hope they're both are preaching. The Lord has.
Zabwino zonse kwa inu chifukwa cha anyamata awiri abwino. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti awiri onsewo ndalaliki ngati Ambuye akachedwa.
There's another boy. You can tell he's a good boy away parked his head. What is he? Robert Samuel Bailey.
Apa pali nyamata wina. Inu mukhoza kudziwa kuti ndi mwana wabwino, mene ye wali gawira tsitsi lake. Dzina lake ndi ndani? Robert Samuel Bates.
I don't know. He's quite low. My, Robert Samuel Bailey. Fine boy. Let us pray.
Tsopano ine sindikudziwa iye ndiolemera ndithu. My, Robert Samuel Bates, nyamata wabwino, tieni tipemphere.
Dear God, we bring to you this little boy.
Amen.
And seeing he's nearing teenage. Oh, the snares the devil has set for the little fellow.
Wokondedwa Mulungu, ife tikubweretsa kwa inu mnyamata uyu, ndipo poona kuti iye akuyandikira zaka za matini, oh misampha imene Satana wachera kwa nyamatayu.
Amen. Help us, Lord.
Bypass them, Lord. May the little lad never walk in the way of unrighteousness.
My God, help us.
But may the prayer of dedication this morning and the faith of the parents with us causes the light to be stirred towards Calvary.
Irambalaleni iyo ambuye. Mulole mwanayu asadzaende mjira yosa lungama. Koma mulole pempelo lomu dalitsitsa mawa uno. Ndichi kulupilo jama kolo limozi nafe. Zipangitse moyo wake wa ungono kuti ukondowezekele ku Calvary.
Yes.
Reign, O Lord. And he'll live and grow and be a strong, fine man. If it be your will that he preach the gospel tomorrow. If there be a tomorrow.
Pelekani o ambuye kuti adzakhale moyo ndikukula ndikudzakhala bambo amphamvu wabwino. Ngati icho chili chifuniro chanu, muloleni iye adzalalikire uthenga mawa ngati kudzakhale mawa.
We now dedicate unto you in the name of Jesus Christ, your son. Amen.
Ife tsopano tikumupereka iye kwa inu mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen.
Amen.
God bless you. Brother and sister, well, that's how you do?
Mulungu akudalitse inu. Ameneo ndi mbale ndi mulongo, chabwino. Izo ndi zabwino kwambiri. Inu muli bwanji.
Oh, here's a fine boy, too. What's his name? What? Simon.
Simon.
Dwight Simon.
Tsopano, apapaliso nyamata wabwino. Zina lake ndi ndani. Sydney. Simina. Sumner. Dwight Sumner.
There was a great preacher one time named Dwight. Huh? A great preacher. Who knows what his name was?
Moody.
Dwight Moody.
Ntawi na kunali mulaliki wopambana wochedwa Dwight. Ha? Mulaliki wopambana. Ndani akudziwa limene linali dzina lake. Dwight Moody. Uko mkulondola.
Not educated. A little shoe cobbler. But sent a million souls to Jesus.
Amen.
May little Dwight do the same.
Osapunzira, okonza sapato wang'ono, koma anatumiza mioyo milioni kwa Yesu. Mulole Dwight wang'ono yu adzachite chimodzi modzi.
Oh, he's a fine boy. Fine looking little fellow. Look like a creature.
Amen.
Let us bow.
Ndiwe hapa. Oh, iye ndi nyamata wabwino. Kam nyamata kakang'ono kuoneka bwino. Akuoneka ngati mulaliki. Tieni tiwela mitse mitu yathu.
Lord, we bring to you this little boy, placed yes, from the loved one's arms to ours.
Ambuye ife tikubweretsa kwa inu nyamata wang'ono uyu, woyikidwa kuchokera mmanja mwaokondedwa kupita kwathu.
Amen.
And belief and faith in the Bible, in Christ as the Bible, we dedicate this little boy to you, that his life will be used to the glory of God.
Ndipo mukukhulupirira ndi chikhulupiriro mu Baibulo ndi mwa Khristu wa Baibulo ife tikumupereka mwana uyu kwa inu kuti moyo wake udzagwiritsidwe ntchito kwa ulemerero wa Mulungu.
Let his home, his parents, his loved ones, and may he live and be strong. And if it be your will, make a minister out of him for tomorrow.
Hey.
If that tomorrow is to be.
Mudalitse nyumba yake, makolo ake, okondedwa ake. Ndipo mulole iye adzakhale moyo ndipo adzakhale wamphamvu. Ndipo ngati chingakhale chifuniro chanu, mudzapange mtumiki mwa iye wa mawa, ngati mawa limenelo liti lidzakhalepo.
But in our prayers and sincerity with consecrated prayers for him, we offer him to you in the name of Jesus Christ. Amen.
Koma mapemphero athu moona mtima ndi mapemphero opatulika iye, ife tikumupereka iye kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Hey.
You're fine, boy.
Yes,
thank you, brother. Oh, I don't know. There's something about those little guys that just makes you feel real good.
Mulungu akudalitseni inu. Ndiwe nyamata wabwino. Zikomo inu abale. Oh, ine sindi kudziwa palichina chake chokudza nyamata angono ameneo. Chimene chimango kupangitsani inu kumvere labwino.
You know, I've got a little girlfriend here. She's bashful. She's sunk right down, man. I call her Cookie.
Inu mukudziwa tilindi. Ndilindi bwenzi wanga wankazi wangono pano. Iye ndi wamanyazi anamira pansi nthawi yomweyo. Ndimamutcha iye Cookie.
She's from down in Georgia, where I go down to have a vacation with her daddy recently to go fishing.
Iye ndi wochokera uko ku Georgia, kumene ine ndinapitako kukachita chuti ndi abambo ake posachedwa apa, kupita kukawedza.
And the reason I called her Cookie, after her mother having about 2 or 3 full T-bone steaks fried for me when I come home, not eating till I just couldn't eat no more, that fine southern cooking.
Ndipo chifukwa chimene ine ndimamutchulira ye Cookie, amai ake atandikazingira ine nyama za T-bone ziwiri kapena zitatu za thunthu ine ndikafika ku nyumba, ndipo ine ndinadya mpaka ine sindimakhoza kudya kenanso. Kumeneko ndikuphika kwabwino kwa kumwera uko.
She came with a handful of cookies. I had to eat them too. So I called her Cookie. She's a fine girl.
Iye anabwera ndi mabisiketi odzadza manja, ine ndimayenera kuwadya iwo inenso. Chotero ine ndinamutcha iye Cookie. Iye ndi mtsikana wabwino.
All these little ones. You all love the Lord? My, that's fine. Once in a while I preach just to little children, you know.
Ana onsewa. Inu nonse mukuwakonda Ambuye? My, izo ndi zabwino. Kamodzi mukanthawi ine ndimangolalikira kwa ana, inu mukudziwa.
How many of us here not told the story about little Moses, you know what? Little ship, you know, that this little baby was hidden. You remember that? And all of you come up around the altar and dedicate your life to the Lord Jesus.
Ndiangata ana alipano, pamene ine ndina anena nkhani yokudza Mose wangono. Inu mukudziwa sitima ya ingono ija, inu mukudziwa imene khandalali ngono ilidina abisidwamo. Inu mukukumbukira zimenezo, ndipo nose muna abwera mozungulira guwa ndi, ndipo muna dzapereka moyo wanu kwa Ambuye Yesu.
Now today, we are celebrating His resurrection. You still love Him? All you love Him, raise up your hands, you little boys and girls here. Oh, how nice. That's fine. 100%.
So pano lero, ife tikukondwelera kuuka kwake. Inu mukumukondabe iye, nonse inu amene muma mukonda iye kwezani mwamba manjano, anyamata ndi atsikana inu pano. Oh, ndi zabwino bwanji, zimenezo ndi zabwino, 100%.
And I believe that too, with all my heart, that they love Him.
Ndipo ine ndikukhulupirira zimenezo nanenso ndi mtima wanga wonse kuti iwo amamukonda iye.
Now we are coming just now for the baptismal service. We never know just how many is to be baptized.
Tsopano ife tikubwera pakali pano kutumikiwa ubatizo, ife sitikudziwa kuti ndangati amene ati abatizidwe.
It's part of the gospel. The resurrection message was, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Ndi gawo la uthenga. Uthenga wachiukitsiro unali pitani inu mdziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse.
He that believeth and is baptized shall be saved.
Amen.
And he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. As it was read this morning to us out of Mark 16.
Iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa, ndipo iye amene sakhulupirira adzaonongedwa, ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira, monga zinawerengedwa mmawa uno kwa ife kuchokera pa Mariko 16.
Now we are going to read some scriptures for the water baptism.
Tsopano ife tiwerenga malemba ena a ubatizo wa madzi.
Now there's many people and churches who sprinkle water on the people.
Tsopano pale anthu ambiri ndi mipingo imene imakonkha madzi pa anthu.
Many of the churches believe in that. And that's the way, why, that's all right. Many pour water on the people. Just pour, get the water up and pour it on their head. Well, that's all right, see?
Mipingo yambiri imakhulupirira zimenezo. ndipondi mmenemo bwanji izo zonse zili bwino. Ambiri amatsanulira madzi pa anthu, kungo watsanulira iwo, amawatenga madzi ndi kuwatsanulira pa mitu yawo. Chabwino ndizo zonsezo nzabwino, mwaona?
It's a dedication. It's an expression of an outward expression that an inward work of grace has been done. So, I have nothing to say against that.
Ndi kudzipereka ndi chionetsero cha maonekedwa akunja kuti ntchito ya mkati ya chisomo yachitika. Chotero ine ndilibe choti ndinene motsutsa izo. Mwaona?
But in the scriptures, they were baptized by immersing down under the water.
Koma mumalemba iwa amabatizidwa pomizidwa mmadzi.
So therefore, being that I'm an old-fashioned Catholic, I had better go just the way the old-fashioned church did it, you know, by being immersed, covered over.
Chotero choncho pokhala kuti ndine mkatolika wakachitidwe kachikale, ine kuli bwino ndichite momwe mpingo wakachitidwe kachikale unkachitira izo, inu mukudziwa, mwakumizidwa, kuphimbidwa paliponse.
Jesus was completely sealed away. He was put down into the ground and a big stone was rolled over the grave. Buried, he carried our sins far away.
Yesu anasindikizidwira kutali mwathunthu. Iye anayikidwa pansi munthaka ndipo mwala waukulu unagudubuzidwira pamandapo. Poyikidwa mmanda, iye ananyamulira machimo athu kutali.
Therefore, we believing that what others do, that's all right. We do not have no controversies with them. But for ourselves, we believe in being immersed.
Chotero ife tikukhulupirira zimenezo, zimene ena amachita ndi zabwino, ife tilibe zotsutsana ndi iwo. Koma kwa ifeni, ife timakhulupirira mukumizidwa.
And now we do this immersing according to the early apostolic teachings of the church.
Ndipo tsopano ife timapanga kumiza uku molingana ndi ziphunzitso zoyambirira zathu mwi zampingo.
Some of those who immersed yet today got away from the beginning ritual of the apostolic belief.
Ena iwo amene amamiza komabe lero anachokako ku mwambo woyambirira wachikhulupiriro chatumwi.
In the beginning, the first baptism that was ever baptized after Pentecost was to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Pachiyambi ubatizo yambirira umene unabatizidwapo itachitika Pentecostite unali kubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
And every baptism afterwards was everyone baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Ndipo ubatizo uliwonse pambuyo pake umatero, mmodzi aliyense ankabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
And some of the people, we'll read in a moment, that were baptized by immersing, by John the Baptist, just unto repentance, not for remission of sins.
Ndipo ena anthuwo ife tiwerenga mukamphindi omwe anabatizidwa pomizidwa ndi Yohane Mbatizi ankatero kukulapa osati kuchikhululukiro cha machimo.
And they had to come and be rebaptized over again in the name of Jesus Christ in order to receive the Holy Ghost.
Ndipo iwo anachita kubwera ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu kuti alandire mzimu woyera.
Now today we have substituted Matthew 28:19, where Jesus Christ commanded his church, "Go ye therefore into all nations, teaching them to observe whatever things I have taught you, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost."
Tsopano lero ife taloweza malo machitidwe kapena Matthew 28:19 pamene Yesu Khristu anaulamulira mpingo wake, pitani inu chotero kumafuko onse kukawaphunzitsa iwo kuti asunge zinthu zonse zimene ine ndakuphunzitsani inu, kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera.
Peter 10 days later command them to be baptized in the name of Jesus Christ.
Petulo atapita masiku 10 anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Kristu.
And nobody in the Bible was ever baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. It's not in the Scriptures. No one was ever baptized.
Ndipo palibe, palibe aliyense mu Bible amene anabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Izo mulibemo mu malemba, palibe amene anabatizidwapo.
And then someone would say, now see, it was ordained as a Catholic Church, the faith of our facts of our faith in the Catholic book.
Ndiyeno wina akhoza kunena tsopano maona, izo zinadzozedwa ngati mpingo wa Katolika chikhulupiriro cha kapena mfundo za chikhulupiriro chathu mu buku la Katolika.
The facts of Catholic faith says that the Protestants do recognize our baptism. The Catholic diocese in the about the 14th century baptized a man by sprinkling him in the name of Father, Son, Holy Ghost. But it's not a scripture for it.
Mfundo za chikhulupiriro cha Katolika zimanena kuti achiprotestanti amazindikira ubatizo wathu. Diocese ya Katolika mu pafupifupi 6 zaka zamazana 14 anabatiza munthu pomukonkha iye mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Koma palibepo lemba la izo.
The church Wesley come out, and Luther with the same thing from the Catholic Church.
Mpingo Wesley anatulukamo ndi Lutera ndi chinthu chomwecho kuchokera ku mpingo wa Katolika.
Some of them still carry the Catholic Catechism. Some still carry the Apostles' Creed and so forth, which come out of the Catholic Church. Which, if God makes a Christian out of a man like that, I have nothing to say against it. You understand, see?
Ena iwo amanyamula beka tekisimu wa Katolika. Ena amanyamula beka chikhulupiriro katumwi. Ndi zina zotero omwe anatuluka mumpingo wa Katolika. Chimene ngati Mulungu wapanga mkhrisitu kuchokera mwa munthu, monga choncho ine ndilibe kanthu koti ndinene motsutsa izo. Inu mukumvetsa, mwaona?
But to me, I must be an old-fashioned Catholic. I must stay with what the early church did.
Koma kwa ine, ndikuyenera kukhala wakatolika wakachitidwe kachikale. Ndikuyenera kukhala ndi chimene mpingo yambirira unkachita.
And I must baptize according to the way the early church baptized, in the name of the Lord Jesus Christ. And now, we try to keep that.
Ndipo ine, ndikuyenera kumabatiza monga momwe mpingo yamba unkabatizira, mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Ndipo tsopano ife timayesera kuti tisunge izo.
Now that I might say this in Matthew 28:19, Jesus said, go ye therefore, teach all nations, baptize them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.
Tsopano kuti ine ndinene ichi mu Matthew 28:19, Yesu anati, pitani inu chotero mukaphunzitse mafuko onse, mukawabatize iwo mu dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera.
Well now, one of them, he never said in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. He said in the name singular.
Chabwino, tsopano mmodzi wa iwo, iye sana nene mu dzina la Atate, mu dzina la Mwana, mu dzina la Mzimu Woyera. Yanati mudzina limodzi.
Great scholars like Scofield and those, in the original Greek, all translations, it's in the name.
Opunzira opambana monga Scofield ndiwo, ndachi Greek abajiambi, onse, ndipo mu kumasulira konse, ndi mudzina.
Not names, or in the name of the Father, in the name of the Son. It's in the name of Father, Son, and Holy Ghost.
Osati maina, kapena mudzina la Atate, mudzina la Mwana, ndi mudzina la Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera.
Well, Father is not a name. Neither is Son a name. And neither is Holy Ghost a name. It's titles that goes to one name.
Chabwino, Atate si dzina. Ngakhalenso Mwana si dzina. ndiponga kale so mzimu woyera sidzina. Iwo ndi maudindo amene amapita kudzina limodzi.
See, there's one name. Then if the revelation that we are trying to bring to you surely must have been the same revelation that the apostles had when they stood by and listened to him give that commission.
Mwaona pali dzina limodzi. Ndiye ngati vumbulutso limene ife tikuyesera kuti tilibweretse kwa inu ndithu likuyenera kuti linali vumbulutso lomwelo limene atumwi anali nalo. Pamene iwo amayima pafupi ndi iye, akumumvetsera iye akupereka kulamula kumeneko.
Someone said, well, I don't care what the apostles done. Jesus said this, if the apostles disobey him, then the scriptures are wrong.
Wina waka anati, chabu ino ine sindi kusamala zomwe atumwi anachita, Yesu ananena izi. Ngati atumwi sana mumvere iye, ndiye kuti malemba akulakwitsa.
You have to make the scriptures perfect or they're not nothing. It's every word right or it's none of it right.
Inu mukuyenera kuwapanga malemba kukhala angwiro, apo ayi iwo si kanthu. Iwo ndi mawu aliwonse olondola, kapena palibe aliwonse ayiwo amene ali olondola.
I don't know which would be right if it all isn't right. If part of it isn't inspired, then the rest of it might not be. But there's not a contradiction in the scriptures.
Ine sindi kudziwa chomwe chingakhale cholondola ngati onse solondola. Ngati gawo la iwo silodzozedwa, ndiyeno ena onse ayiwo sangakhale. Koma palibe kutsutsana mmalemba.
So if Peter said, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, and all after that was baptized in the name of Jesus Christ.
Chotero ngati Petro anati, lapani ndipo mubatizidwa aliyense wa inu mudzina la Yesu Khristu, ndipo onse pambuyo pake anabatizidwa mudzina la Yesu Khristu.
And Jesus said, go baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost. That's a blank contradiction, looks like. But it isn't, if you'll just know.
Ndipo Yesu anati, pitani mukabatize mudzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, ndiko kutsutsana kochepa zimaoneka chomwecho. Koma si choncho, ngati inu mukanango dziwa.
Remember, the scriptures are hid from the eyes of the wise and students. Did you know that? And to be revealed.
Kumbukirani, malemba anabisidwa masomo anzeru ndi ophunzira. Kodi inu mumadziwa zimenezo, ndipo kuti adzaululidwa.
The scriptures doesn't contradict itself. It only declares itself.
Malemba sama dzitsutsa okha. Iwo amango dzilengeza okha.
Now, if you'll turn back, if you're reading a story like you said, John and Mary lived happy ever after. As some of you, we're all guilty of reading stories.
Tsopano, ngati numunga bwelele mbuyo, ngati numuma welenga nkani, monga ngati mukanati, John ndi Mary anakhala osangalala kuyambira nthawi imeneyo. Monga ena inu, ndife tonse olakwa kuti timawerenga nkhani.
And if you didn't know who John and Mary was, the only thing you can do is turn back to the first of the book and read through and find out who John and Mary was.
Ndipo ngati inu simumadziwa kuti John ndi Mary anali ndani, chinthu chokhacho chimene mungachite ndikubwerera koyambirira kwa bukhulo, ndikukawerenga yonseyo, ndikukapeza kuti John ndi Mary anali ndani.
If Jesus commanded them to be baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and Father's not a name, and Son's not a name, and Holy Ghost is not a name, we better go back and find out who Father, Son, and Holy Ghost is and what its name is.
Ngati Yesu anawalamulira iwo kuti abatizidwe mudzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, ndipo Atate sidzina, ndipo Mwana sidzina, ndipo Mzimu Woyera sidzina. Kuli bwino ife tibwerere mbuyo ndi kukapeza yemwe Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ali ndi chimene dzina lake lili.
So if you would turn with me to the first chapter of Matthew like you would of any book, it said now begin the genealogies.
Chotero ngati inu mungatsegule ndi ine pa mutu wa wani wa Mateyu, monga inu mungachitire ndi buku lililonse, ilo linati tsopano kuyambira ndi mabadwidwe.
It said now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, engaged otherwise.
Ilo linati, tsopano kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere. Pamene amai ake Maria anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe, anatomeledwa mwakuyankhula kwina.
Now I want to show you how, look, we're going to say this is the Son, Jesus. This is the Father. This is the Holy Ghost.
Tsopano ine ndikufuna kuti ndikuonetseni inu momwe zilili. Penyani ife tinena kuti uyu ndi Mwana Yesu. Uyu ndi Atate, uundi mzimu oyera.
Now anybody knows, and Jesus said that God was his Father. You believe that?
Amen.
We have to. The Father of Jesus Christ was God. I'm quoting scripture, Matthew 1:18.
Tsopano aliyense akudziwa ndipo Yesu ananena kuti Mulungu anali Atate ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ife tikuyenera kutero. Atata Yesu Khristu anali Mulungu. Tsopano ine ndikubwereza lemba Matthew 1:18.
The birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost.
Kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere. Pamene amayi ake Maria anatomeledwa ndi Yosefe, iye asanafike iwo pobwera pamodzi, anapezeka ali ndi mwana mwa mzimu woyera.
And which one of these is his father?
Ndiye ndiuti mwawa amene ali Atate ake.
And she shall bring forth a child, and they shall call his name Jesus.
Ndipo iye adzabala mwana, ndipo iwo adzamutcha dzina lake Yesu.
Notice, she was, and when Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, was minded to put her away privately on this wise.
Zindikirani iye anali, ndipo pamene Yosefe mwamuna wake pokhala munthu olungama, posafuna kuti amunyazitse poyera, anaganiza kuti amusiye iye mwanseri pachifukwa ichi.
But when he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, and saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee thy wife, Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
Koma pamene iye analingalira pa zinthu izi, taonani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye muloto, ndi kuti Yosefe, iwe mwana wa Davide, usaope kudzitengera wekha mkazi wako, Maria mkazi wako, pakuti icho chimene chili mwa iye ndi cha mzimu woyera.
But how could God be his father if the Holy Ghost is his father? He'd have two fathers. And what kind of a child would he be? There's no two. The Holy Ghost and God is the same thing. See?
Bwanji, Mulungu angakhale bwanji Atate wake, ngati mzimu woyera uli Atate ake. Iye akanakhala ndi abambo awiri, ndipo iye akanakhala mwana wa mtundu wanji. Palibepo awiri, mzimu woyera ndi Mulungu ndi chinthu chomwe chomwecho. Mukuona?
And she shall bring forth a son, and they shall call his name Jesus.
Ndipo iye adzabereka mwana wa mwamuna, ndipo iwo adzamutcha dzina lake Yesu.
All this was done that it might be fulfilled which spoke to the Lord by the prophet, saying, a virgin shall conceive and bear a child, and he shall be called Emmanuel, which is what? God with us.
Zonse izi zinachitika kuti zikakwaniritsidwe zimene zinanenedwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti namwala adzayima ndipo adzabala mwana, ndipo adzatchedwa Emmanuel, chimene chili chiyani? Mulungu nafe.
Now here's the son. On the day of his baptizing in Jordan, John bare record seeing the Spirit of God like a dove coming and dwelling on him.
Tsopano apa pali mwana. Pa tsiku la ubatizo wake mu Yorodani, Yohana akuchitira umboni akuona mzimu wa Mulungu ngati nkhunda ukubwera ndi kudzakhala pa iye.
Jesus said, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me.
Yesu anati, si ine ndi kuchita ntchitozo, ndi Atate anga amene akukhala mwa ine.
Now, Father, Son, and Holy Ghost has one name, then three titles, and what did the Bible say that name was? Jesus.
Tsopano, Atate, Mwana, ndi mzimu woyera, ali ndi dzina limodzi. Maudindo atatu ameneo, ndipo Baibulo, kodi linati dzinalo linali chiyani? Yesu.
So that must have been the revelation that the apostles had, for that's the way they baptized.
Chotelo limenelo likuenela kuti linali vumbuluso limena atumwe anali nalo, pakuti umondi mene wankabatizira.
Father, Son, and Holy Ghost is not a name. None of them are names. The name of the Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. That's the name of the Father, Son, Holy Ghost.
Atate, Mwana, ndi mzimu woyera, si dzina. Palibe limodzi la ilo limene lili maina. dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndilo dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera.
Now, I shall read some scriptures just before we baptize. I want to read first on the first occasion for the water baptism. And that's found in Acts, the second chapter, Peter at the day of Pentecost. He'd been preaching.
Tsopano ine ndiwerenga malemba ena ife tisanabatize. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge poyamba pa chochitika choyamba cha ubatizo wa madzi. Ndipo izi zikupezeka mu machitidwe mutu wa 2. Petro pa tsiku la Pentekosite. Iye anakhala kulalikira.
And when they heard this, they were pricked in their heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall we do?"
Ndipo pamene Yohana mvaizi analaswa mu mtima mwao ndipo anati kwa Petro ndi atumwe nawo amuna ndi abale kodi ife tichite chiyani.
Then Peter said unto them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost."
Kenako Petro anati kwa iwo, "Lapani ndipo batizidwani aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulukiro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera."
For the promises to you and to your children, to them as far off, even as many as the Lord our God shall call.
Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawaitane.
Then the next time we have baptism recorded is when Philip, 2 days afterwards, went down to Samaria, and Zam was Jew.
Kena akonta yotsatira imene ife tili ndi ubatizo umene unachitika ndi pamene Filipo patapita masiku awiri anatsikira ku Samaria iwo anali Ayuda.
And then when there's only 3 tribes of people in the earth, that's Ham, Sham, and Japheth's people, Jews, Gentiles, and half Jew and Gentile Samaritans.
Ndiyeno pamene pali mitundu itatu yokha ya anthu pa dziko lapansi ndiwo anthu a Hamu, Shemu ndi Yafeti. Ayuda amitundu ndi theka mu Yuda ndi wa mitundu a Samaria.
When Philip went out and preached to the Samaritans, here's what taking place. This one Simon the sorcerer was bewitching people by sorcery.
Pamene Filipo anapita ndi kukalalikira kwa Samaria, izi ndi zomwe zinachitika. Simoni mmodzi uyu wa matsenga ankawalodza anthu mwa matsenga.
But when they believed Philip preaching the things pertaining to the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, they were baptized, both man and women.
Koma pamene iwo anakhulupirira Filipo akulalikira zinthu zokhudza ufumu wa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu, iwo anabatizidwa amuna ndi akazi omwe.
The next time baptism is spoke of is found in Acts 10:44 to 48 at the house of Cornelius the Gentile.
Nthawi yotsatira imene ubatizo kunenedwapo ukupezeka mu machitidwe 10:44 mpaka 48 ku nyumba ya Cornelio wa mitundu.
There's the Jews at Jerusalem, Philip at Samaria, and here's Peter with the Gentiles.
Pali Ayuda ku Yerusalemu, Filipo ku Samaria, ndipo apa pali Petro ndi a mitundu.
And while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word.
Ndipo pamene Petro analichiyankhulire mawu awa, Mzimu Woyera unagwera pa iwo amene anamva mawu.
And they of the circumcision, Jew, which believed, were astonished, as many as came with Peter, because on the Gentiles was also poured out the gift of the Holy Ghost.
Ndipo iwo amdulidwe Myuda, amene anakhulupirira anazizwa, ochuluka amene anabwera ndi Petro, chifukwa pa mitundu panali nawonso panatsanuliridwa mphatso ya Mzimu Woyera.
For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, "Can a man forbid water that these should not be baptized?"
Pakuti iwo anawamva iwo akuyankhula ndi malilime ndi kumukweza Mulungu. Kenako Petro anayankha, "Kodi munthu angaletse madzi kuti awa asabatizidwe?"
And he commanded them, who has received the Holy Ghost as well as we, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. See? Prayed for them.
Ndipo iye anawalamulira iwo, ndani amene walandira Mzimu Woyera monga so ife. Ndipo iye anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Ambuye. Mukuona, anawapemphelera iwo.
The next time baptism is spoke of is in Acts 19, where they come up on the disciples of John. This is Paul. Now listen close. Acts 19.
Nthawi yotsatira imene ubatizo kunenedwa ndi mu machitidwe 19. Pamene Yohana abwera kwa ophunzira a Yohane, uyu ndi Paulo, tsopano mvetserani mwatcheru machitidwe 19.
And it came to pass while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coast of Ephesus, he finds certain disciples. And he said unto them,
ndipo kunachitika pamene Apollo anali ku Korinto, Paulo atadutsa ku magombe akuntunda kwa Efeso, iye akuapeza ophunzira ena, ndipo anati kwa iwo,
now watch, they were disciples, they were believers, Christians.
Tsopano taonani, iwo anali ophunzira, iwo anali okhulupirira, akhirisitu.
He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? And they said unto him, we have not so much as heard where there be any Holy Ghost.
Iye anati kwa iwo, kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni? Ndipo iwo anati kwa iye, ife sitinamve konse zoti kuli mzimu woyera.
Listen what he asked. Listen to this essential question that this apostle asked. See?
Mvetserani chimene iye anafunsa. Mvetserani funso lofunika ili limene mtumwi uyu anafunsa. Mukuona?
And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said unto him, under John's baptism.
Ndipo iye anati kwa iwo, nanga munabatizidwa kwa chiyani? Ndipo iwo anati kwa iye, pansi pa ubatizo wa Yohane.
Now I'd imagine this morning, if either any of us had been baptized by the same man that baptized Jesus Christ, we'd think our baptism is pretty well secured, wouldn't you think so?
Tsopano ine ndingalingalire mawa uno. Ngati mwina aliyense wa ife anabatizidwa ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu Khristu, ife tikhoza kuganiza kuti ubatizo wathu unali wotetezeka bwino lomwe. Kodi inu simungaganize chomwecho?
But here's Paul says it isn't. In the same holy water, by the same man that baptized our Lord, Paul condemns that baptism now. Because it wasn't in the name of Jesus Christ. Now listen.
Koma apa pali Paulo akuti si choncho. Mudzenjelo mwelo la madzi ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Ambuye wathu. Paulo akutsutsa ubatizo umenewo tsopano chifukwa iwo sunali mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano mvetserani.
And he said unto what then were you baptized?
Ndipo iye anati kwa kodi ndiye munabatizidwa kwa chiyani?
Now if you want to look it up in the Greek, it said how was you baptized?
Tsopano ngati inu mukufuna kuti muziyangane izo mu Chigiriki iyo inati kodi munabatizidwa motani mukuona?
And they said unto him under John's baptism. Then said Paul, John verily baptized on the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him that's come, that is on Jesus Christ.
Ndipo iwo anati kwa iye ku ubatizo wa Yohane. Ndiye Paulo anati, Yohane ndetu ankabatiza ubatizo wakulapa, kunena kwa anthu kuti akhulupirire pa iye amene wabwera, ndiko kuti pa Yesu Khristu.
Notice, this same group had been baptized in the Jordan with Jesus Christ.
Zindikirani, gulu lomweli linabatizidwa mu Yordani ndi Yesu Khristu.
When they heard this, they were rebaptized. They were baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Pamene iwo anamva izi, iwo anabatizidwanso, anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
Paul laying his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied.
Paulo atayika manja ake pa iwo, mzimu woyera unadza pa iwo, ndipo iwo anayankhula ndi malilime, ndipo ananenera.
Now, the same Paul says here, in the book of Galatians, this is why I hang to it, Galatians, the first chapter, and the 8th verse, listen, I'm going to get this at the 6th verse, speaking to the Galatians.
Tsopano, Paulo yemweyo akunena apa mu buku la Galatia, ichi ndi chifukwa ine ndikukhalabe pa iyo, a Galatia mutu wa 1 ndipo ndime ya 8, mvetserani, ine ndiyambira pa ndime ya 6, kuyankhula kwa Galatia.
I marvel that you be so soon removed from him that called you unto grace of Christ, unto another gospel.
Ndikudabwa kuti mwachotsedwa mwansanga kwa iye amene anakuitana ninu kuchisomo cha Khristu kupita ku uthenga wina.
Which is not another, but there be some that trouble you and prevent the gospel of Christ.
Umene si winanso, koma pali ena amene amakusautsani ndi kuletsa uthenga wa Khristu.
But though we are an angel from heaven, That would be priest, pope, preacher, whatever it might be.
Koma ngakale ife kapena mngelo wochokera kumwamba. Ameno yakhoza kukhala wansembe, papa, mlaliki, chilichonse chimene chingakhale.
Though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you, then that which we have preached unto you, let him be accursed.
Ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba. Angalalikile utenga wina uliwonse kwa inu, kusiana ndi umene ife talalikila kwa inu, iya kale otembeleledwa.
And as and we said before, so now I say again, if any man preach any other gospel unto you than that which you have received, let him be accursed.
Ndipo monga, ndipo tinanena kale, chotero tsopano ine ndikunena kenanso. Ngati munthu aliyense alalikira kwa inu, utenga wina wosiyana ndi umene inu mwaulandira, iye akhale wotembeleledwa.
If we shall take one word away from the Bible, Revelation 21 or 22, and or add one thing to it, knowingly, the same will be taken out of the book of life for us.
Ngati ife tichotsapo mawu amodzi mu Baibulo, chivumbuluso 21 kapena 22, ndipo kapena kuonjezera chinthu chimodzi kwa iwo modziwa zomwezo zidzachotsedwa mu buku la moyo kwa ife.
Therefore, it is my convictions, no disregarding to people who wants to be sprinkled, poured, or immersed in Father, Son, Holy Ghost, that's deliberately up to you, my dear brother, sister.
Chifukwa chake izo ndi kutsimikiza kwanga. Osati kunyozetsa anthu amene akufuna kuti akonkhedwe, kutsanuliridwa kapena kumizidwa mwa Atate mwana mzimu woyera, ndizo mwadala kwa inu, mbale wanga okondedwa, Mulungu.
I will not disagree with you, you're God's servant.
Ine sindingatsutsane nanu, ine basi, iwe ndiwe wantchito wa Mulungu.
But to me, I must be faithful and true to the Bible. Therefore, Paul commanded people that had been baptized some other way besides the name of Jesus Christ and constrained them to come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ.
Koma kwa ine ndikuyenera kukhala wokhulupirika ndi woona ku Baibulo. Chotero Paulo anawalamulira anthu amene anali atabatizidwa mwa njira ina pambali pa dzina la Yesu Khristu, ndipo anawakakamiza iwo kuti abwere ndi kudzabatizidwanso. Mudzina la Yesu Khristu.
To preach that same gospel, I've got to do the same thing. To restrain and to persuade people.
Kuti ndilalikire uthenga omwewo, ine ndikuyenera kuchita chinthu chomwecho, kuwakakamiza ndi kuwachonderera anthu.
Don't never leave your church. Stay with your pastor. Do everything you can in your own local church. But follow the Bible instructions.
Musasiye konse mpingo anu, mukhale ndi mbusa wanu, muzichita chilichonse chimene mungathe mu mpingo anu, koma mutsatire malangizo a Baibulo.
Therefore, we believe this morning that Jesus is coming. And when I stand that day, now maybe the creed book might be all right. I can't disregard it.
Chotero ife tikukhulupirira mmawa uno kuti Yesu akubwera. Ndipo ine ndikadzayima tsiku limenelo, tsopano mwina mwake bukhu la kachikhulupiriro likhoza kukhala labwino bwino, ine sindingalinyozetse ilo.
It might be all right, but and maybe the Catholic Church does have that authority. I don't know.
Ilo likhoza kukhala labwino bwino, koma ndipo mwina mwake mpingo wa Katolika uli ndi ulamuliro umenewo, ine sindikudziwa.
And if you're Catholic here, and you think your church has that authority, this, they say, is their original book.
Ndipo ngati ino akatolika pano. Ndipo inu mukuganiza kuti mpingo anu uli ndi ulamuliro umenewo, ili iwo amati ndi buku lawo lapachiyambi.
So why take what some modern man said when Christ, the founder of your church, commissioned this? When your first pope commissioned this? Let's follow the Bible. For I believe that is the truth.
Chotero nchifukwa chiyani mumatenga zimene munthu wina wamakono ananena. Pamene Khristu woyambitsa mpingo anu analamula izi. Pamene papa wanu woyamba analamulira izi. Tiyeni titsatire Baibulo pakuti ine ndikukhulupirira icho ndichoonadi.
Now while we are preparing, I want those who are to be baptized to come forward and stand up here so we can show to the world that we believe that.
Tsopano pamene ife tikukonzekera ndikufuna iwo amene akufuna kuti abatizidwe abwere kutsogolo ndikudzaima apa kotero ife tithe kulionetsa dziko lapansi kuti timakhulupirira izi.
Jesus living he loved us, dying he saved us, buried he carried our sins far away, rising he justified freely forever. Believe someday he's coming, waiting for that glorious day.
Yesu pokhala moyo iye anatikonda ife, pakufa iye anatipulumutsa ife, poyikidwa mʼmanda iye anatengera machimo athu kutali, pouka iye analungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse, ndikukhulupirira tsiku lina iye akubwera, ndikuyembekezera tsiku la ulemerero limenelo.
And you're coming this morning to confess that that sin that I preached about this morning, the sins of the world has been condemned and killed.
Ndipo inu mukubwera mawa uno kudzavomereza zimenezo, chimolija limene ine ndinalalikira mawa uno, machimo a dziko lapansi atsutsidwa ndipo aphedwa.
And you no more are a servant to that thing, but it's dead, and you're coming to be buried in the name of him who died for you and killed sin for you and rose for your justification.
Ndipo simuliso wanchito wa chinthu chimenecho, koma icho ndi chakufa, ndipo inu mukubwera kudzaikidwa mʼmanda mu dzina la iye amene anakuferani inu, ndipo anakupherani inu tchimo, ndipo anauka kuti mulungamitsidwe.
And you are complete in him, not in no church, not in the Branham Tabernacle, not in association.
Ndipo inu muli amphumphu mwa iye, osati mu mpingo, osati mu Branham Tabernacle, osati mu mgwirizano.
But you are complete and safe in Jesus Christ. Amen. Let us pray.
Koma inu ndinu amphumphu ndi otetezeka mwa Yesu Khristu. Tieni tipemphere.
Lord, this sometimes seems to be hard. For I know that I have precious friends here of the Catholic faith and some of the Wesleyan Methodists and no doubt many of the Trinitarian extreme.
Ambuye izi nthawi zina zimaoneka ngati zovuta pakuti ine ndikudziwa kuti ndili ndi abwenzi ofunika pano achikhulupiriro cha Katolika ndi ena a Methodist achiwesire ndipo mosakaika ambiri okhulupirira monjeza autatu.
We believe, Lord, that Father, Son, and Holy Ghost is the same God, but three offices that the God of heaven served in.
Ife tikukhulupirira Ambuye kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndi Mulungu yemweyo, koma maudindo atatu amene Mulungu wakumwamba anatumikiramo.
One time for the Jews in the fatherhood, once in flesh as the sonship, and now in the Holy Ghost in the church.
Nthawi ina kwa Ayuda mu Utate, kena muthupi monga umwana, ndipo tsopano mu Mzimu Woyera mu mpingo.
Not three gods we do not believe, Father. For you cannot deny your own word when there's no other God except you.
Osati amulungu atatu ife sitimakhulupirira Atate, pakuti inu simungakane mawu anu omwe pamene kulibe mulungu wina kupatula inu.
You said, I'm the Lord thy God, thou shalt have no other gods. And we believe, Lord, that this one true God lived in three different dispensations.
Inu munati, ine ndine Yehova Mulungu wanu, musakhale nayo milungu ina. Ndipo ife tikukhulupirira Ambuye kuti Mulungu mmodzi woona uyu anakhala munyengo zitatu zosiyana.
Under the law, under the Christian dispensation, when Christ was on earth in a body of flesh that was born of the Virgin Mary, died, rose again, and has redeemed us, the church.
Pansi pa lamulo, pansi pa nyengo ya Chikhristu, pamene Khristu anali pa dziko lapansi mu thupi la mnofu, limene linabadwa mwana mwali Maria, anafa, anaukanso, ndipo watiwombola ife mpingo.
And now, in the form of the Holy Ghost, the witness of the resurrection lives in our lives. Forgive us of our sins.
Ndipo tsopano, maonekedwe a Mzimu Woyera, mboni ya chiukitsiro imakhala mioyo yathu. Tikhululukireni ife machimo athu.
And I pray that you'll bless every person here, regardless of church affiliations or denomination. They are human beings that live and eat and love and want to go to heaven.
Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse munthu aliyense pano. Musalabadira mpingo wake kapena chipembedzo. Iwo ndi anthu amene amakhala moyo ndipo amadya ndi kukonda ndipo akufuna kudzapita kumwamba.
They're like us all, and we are not trying to dishonor anything or any work that anybody has done in your name.
Iwo ali monga ife tonse ndipo ife siti kuyesera kuti tinyozetse chilichonse kapena ntchito iliyonse imene aliyense wayigwira mu dzina lanu.
But we're only trying to give a statement of the hope that lies within us based upon thy word. Thy word is truth.
Koma ife tikungoyesera kupereka maneno achiyembekezo chimene chili mwa ife. Mokhazikika pa mawu anu. Mawu anu ali choonadi.
So we pray, Father, that if there be some here that you would desire to have them rebaptized, let them come forward.
Chotero ife tikupemphera Atate, kuti ngati pali ena pano amene inu mungakonde kuti iwo abatizidwenso, aloleni iwo abwere kutsogolo.
And those who have never made a Christian confession, that's coming now to be baptized in the name of their risen Lord. What a beautiful time to do it on the Easter morning.
Ndipo iwo amene sanapangepo kuvomereza kwa Chikhirisitu, amene akubwera tsopano kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye wawo wowukitsidwa. Ndi nthawi yokoma bwanji kupanga izo mmawa wa Istara.
What makes baptism? Because there was an Easter. Grant, Lord, that whosoever shall come may be blessed and filled with the Holy Spirit. Amen. As they are desiring so, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Nchiani chimapanga ubatizo, chifukwa kunali Istara. Perekana Ambuye kuti aliyense amene atabwere adalitsike ndi kudzadzidwa ndi mzimu woyera, monga momwe iwo akufunira, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Now, those that have come for baptism, would you just stand to your feet so we can get a general conception of who is to be baptized?
Tsopano, iwo amene abwerera ubatizo, kodi mungayimirire pa mapazi anu kuti tidziwe bwino lomwe kuti ndi ndani amene atabatizidwe.
There will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 of them. All right, I got yours back there, sister, in the back.
Pakhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ayiwo. Chabwino, ine ndili ndi yanu kumbuyo uko mulongo kumbuyo uko.
Now, I wish you all would, if you would walk right forward here just a moment, would you?
Tsopano, ine ndikanakonda nonsenu ngati inu mungayende kubwera patsogolo apa mphindi chabe, inu mutero.
Would you play for us, sister? I can hear my Savior calling. As quietly as you can, slowly.
Inu mungatimbire ife mulongo, ine ndikumumva mpulumutsi wanga akuitana. Mwaka chete chete mene munga tele pangono pangono.
And as I see coming down the line, knowing the peoples, I see people from out of town, from churches that's would really think that I was just a little bit off of line by baptizing people.
Ndipo pamene ine ndikuona akutsika mu nzereu podziwa anthu, ine ndikuona anthu ochokera kunja kwa mzinda, ochokera ku mipingo imene ingaganize kweni kweni kuti ine ndachoka pa mzere pang'ono powabatiza anthu. Kodi inu mungasunthire njira iyi pang'ono pokha abale kuti awa kumbuyo apa? Iya.
By baptizing them in the name of the Lord Jesus. But I have truly tried to make it as clear as I know how to make it.
Po wabatiza iwo mu dzina la Ambuye Yesu, koma ine ndithudi ndayesetsa kuti ndizipange izo momveka basi mmene ine ndikudziwira kuti ndingazipangire izo. Mukuona?
Now this is a nice group of people. I want y'all to turn right around to the audience like this.
Tsopano ili ndi gulu labwino la anthu. Ine ndikufuna inu nonse kuti mutembenukire kwa gulu monga chonchi chabwino.
These people standing here are coming upon the basis that they believe that Jesus Christ is the Son of God.
Anthu awa amene ayima apa akubwera pa maziko akuti akhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu.
That he was suffered under Pontius Pilate and was crucified on Calvary, died, buried, rose the third day, triumph over death, hell, and the grave.
Kuti iye anali anazunzika pansi pa Pontio Pilato, ndipo anapachikidwa pa Calvary, anafa, anayikidwa mʼmanda, anauka tsiku lachitatu, anagonjetsa imfa, Gehena ndi manda.
And ascended up on high, sitting at the right hand of the Majesty to make intercessions upon their confession.
Ndipo anakwera mwamba akukhala pa dzanja la manja la ufumu kuti adzipanga kupembedzera pa kuvomereza kwawo.
They have now showed to you that they believe this solemnly with all their heart and have confessed their sins before God.
Iwo aonetsera tsopano kwa inu kuti akukhulupirira izi mozama ndi mtima wawo wonse ndipo avomereza machimo awo pamaso pa Mulungu.
And are convinced that Jesus is the Son of God and has accepted him as personal Savior.
Ndipo atsimikizika kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu ndipo amuvomereza iye ngati mpulumutsi wawo wawo.
If that be so, raise your hands, all of you standing around like that. Let's raise.
Ngati izo zili chomwecho, kwezani manja anu nonsenu amene mwayima mozungulira monga choncho, ingokwezani iwo.
Therefore, some of them has been Christians for a long time. Some of those have been baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Chotero enaiwo akhalala Khristu kwa nthawi ya itali. Enaiwo anabatizidwa mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.
And they are convinced today that the scripture and apostolic way of baptism is in the name of the Lord Jesus Christ.
Ndipo iwo atsimikizika lero kuti lemba ndi njira ya utumwi ya ubatizo ndi mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
And they have come believing this and have accepted it and embracing this. And will think that that's the truth because the scripture teaches it.
Ndipo iwo abwera akukhulupirira izi, ndipo avomereza izo, ndipo akuzifungatira izi, ndipo adzaganiza kuti ndicho choonadi chifukwa lemba limaphunzitsa zimenezo.
If such is standing in the line, would you raise your hands, you who have been baptized before, and will, in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and now believe in the Lord Jesus Christ. Thank you.
Ngati otero aima panzere inu mungakweze manjanu, inu amene munabatizidwa pokale, ndipo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera, ndipo tsopano mukhulupirira mwa Ambuye Yesu Khristu, zikomo inu.
O Lord, Creator of heavens and earth, Author of everlasting life, here stands men, women, boys, and girls that I'm to lead here to this Easter tomb.
Oh, Ambuye, mlengi wakumwamba ndi dziko la pansi, woyambitsa wa moyo wosatha, apa pa imamuna akazi anyamata ndi atsikana, amene ine nditi ndiwatsogolere apa ku manda a Easter awa.
Oh, God! Someday, maybe this day yet, I've got to stand with them at the judgment bar.
Oh, Mulungu, tsikulina, mwina mwake tsiku ili apabe, ine ndikuyenera kuti ndidzayime ndiwo pamalo achiweruzo.
And when the great boss comes forward in his great kingly garments, as a minister of the gospel, I've got to stand before this open Bible and give an account for what I've taught the people.
Ndipo pamene bwana wankulu adzabwera muzovala zake zachifumu zopambana ngati mtumiki wa uthenga, ine ndikuyenera kudzayima pamaso pa Bible lotsegula ili ndikudzapereka umboni wachimene ine ndawaphunzitsa anthu.
I dread, Lord, in fear, godly fear, unless I should teach something that was wrong, and then all that I've done would be thrown away.
Ine ndikuopa Ambuye ndi mantha umulungu kuti ndingaphunzitse china chake chimene chili cholakwika ndipo kenako zonse zimene ine ndachita zingatayidwire kutali.
Or you said, till heavens and earth pass away, not one word of mine shall pass away. And you have said, let all man's word be wrong and yours be right.
Pakuti inu munati, mpaka miyamba ndi dziko lapansi zidzatha, palibe mawu anga amodzi amene atadzathe. Ndipo inu munati, mulole mawu onse a munthu akhale olakwika, ndipo anu akhale olondola.
Therefore, Lord, I am, as the servant of yours in days gone by, constraining them to come and be rebaptized again.
Chotero ambuye ine ndili ngati wantchito wanu mu masiku amene apitawa ndikuwakakamiza iwo kuti abwere ndi kudzabatizidwa kenanso.
That I might say that at that day that I have done all that I know how to do in the face of criticisms and what more, but tried to live true to this Bible.
Kuti ine ndidzathe kunena zimenezo pa tsiku limenelo kuti ine ndachita zonse monga momwe ine ndimadziwira kuchita kwake pamaso pakutsutsidwa ndi chilichonse koma ndayesera kukhala woona ku Bible ili.
Grant, Lord, that their life will be enriched and blessed, and may they want for nothing. May the Holy Ghost come upon each of them that has not received Him as yet.
Perekana ambuye kuti moyo wawo ulemeletsedwe ndi kudalitsidwa ndipo mulole iwo asasowe kanthu mulole mzimu woyera ubwere pa aliyense wa iwo amene sana mulandire iye panobe.
May this be a resurrecting time, that this group of people will be resurrected and this church will be charged with the power of the resurrected Jesus.
Mulole iyi kale nthawi ya chiukitsiro kuti gulu ili la anthu liukitsidwe ndipo mpingo upatsidwe mphamvu ya Yesu woukitsidwa.
May we go from this building today saying, did not our hearts burn within us as He talked to us along the road.
Mutilole ife tizipita kuchoka muchipinda chino lero tikuti kodi mitima yathu sina tenthe mkati mwathu pamene yamayankhula nafe pa njira.
Granted, Father, as your servant with these material things, I we go forward now to obey your commandments. In the name of Jesus Christ, your Son. Amen.
Perekaniza Atate ngati wantchito wanu ndi zinthu zogwirika izi mmene ife tikupitira patsogolo tsopano kuti timvere malamulo anu. Mudzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen.
Now the women, I believe, go to this room. That, over here where there will be preparation. The women of the church will take their places here with these women to my right-hand side.
Tsopano azimai, ine ndikukhulupirira mupite mchipinda ichi. Nkulondola uko, cha uko kumene kukhale zokonzekera, azimai amchali chimuno atenge malo awa apa ndi azimai awa. Kumbali ya dzanja langa la manja.
The man will go to this side, which is the left side. And Doc, if he will, get the great lights over the baptistry. Everybody will be able to see the baptismal service.
Amuna apita mbali iyi, imene ili mbali ya kumanzele, ndipo Doc ngati iyi angate, upititse nyali za zikuluzo mo batiziramo, aliyensa azita kuona utumiki wa ubatizo.
And Brother Neville will lead the songs for me, if he will, and we'll...
Left unplugged there.
And set that up close,
Brother Taylor.
Ndipo mbale Nevo azindiambitsira ine nyimbo ngati wangathe ndipo ifeti ndiye ikani chimenecho pafupi.
That she went to down below pardon to a woman that wasn't nothing but a shadow of a woman with cancer.
Kuti anapita kumusi ku Corridon kwa mkazi amene sana ali kanthu koma mthuzi wa mkazi ali ndi cancer.
And played the tape to her of one of the meetings and the woman is totally delivered.
Amen.
Out in the yard raking leaves, the doctors can find nothing of her cancer.
Amen.
Ndipo anakamusewelela iye tepi ya umodzi wa misonkhano ndipo mkazi yo waomboledwa kwa thunthu ali pabwalo uko akusesa masamba. Madokotala sakupeza kanthu kalikonse ka kansa yake.
A few days ago a woman sat here where I asked and said in a little congregation, we didn't get a chance to give out prayer cards. So I will just simply ask how many here it's never been in my meetings before. Many raise their hands.
Masiku pangono apitawo mzimayi anadzakhala apa kumene ine ndinafunsa ndipo ndinati mwaosonkhana apang'ono ife sitinapeze mwayi opereka makadi apemphero. Chotero ine ndingofunsa ndi angati muno amene sanakhalepo konse mu misonkhano yanga ambiri anakweza manja awo.
The great Holy Spirit swept over the place and began to discern the people's thoughts and what they should do.
Mzimu woyera wa ukulu unayenda pa malopo, ndipo unayamba kuzindikira malingaliro a anthu ndi chimene iwo akuyenera kuchita.
Amen.
There was a little baby sitting there from somewhere in Georgia with a skin disease since it was born. 2 days later, someone called up, or a few days later, and said the skin disease was disappearing from the baby.
Panali khandala ling'ono litakhala pamenepo lochokera kwina kwake mu Georgia, ali ndi nthenda ya khungu chibadwireni chake. Masiku awiri kenako, wina wake anadzayimba kapena masiku pang'ono kenako ndipo anati nthenda ya khunguyo imachoka pa mwanayo.
A lady sitting here going to surgery, the big malignancy in her side. There's going to be operated on the following Tuesday. That was on Sunday.
Dona atakhala apa amapita ku operation ali ndi kansa yayikulu mbali mwake imene inali yoti akapange operation lachiwiri lotsatira limenelo linali la Mulungu.
She came with the alcoholic, used to be, Rosella Griffin. And when this woman came and the Holy Spirit began to tell her who she was and where she come from,
iye anabwera ndi chidakwa anali chomwecho Rosella Griffin. Ndipo pamene mkazi uya anadzabwera ndipo mzimu woyera unayamba kumuza iye yemwe iye anali ndi kumene iye amachokera.
It said, you might thought that Rosella told us that. Then the Holy Spirit went and brought her child out of the audience and told about the child and said, thus saith the Lord, that growth is gone.
Iwo unati inu mukhoza kuganiza kuti Rosella watiuza ife zimenezo. Kenako mzimu woyera unapita ndipo unakamutenga mwana wake kuchokera mwa mvetsera ndipo unanena za mwanayo ndipo unati pakuti atero Ambuye chotupa chimenecho chachokapo.
And Tuesday morning when she went in for her examination or for her operation, while all the specialists, four of them I believe, got together.
Ndipo lachiwiri mmawa pamene yana dzapita kuti akayezedwe kapena ku operation yake pamene akatswiri onse fora iyo ine ndikukhulupirira anasonkhana pamodzi.
They started to feel for the lump and it wasn't there.
Amen.
They put her under x-rays and called in other doctors and put her clothes back on her and sent her home. There's nothing in it at all.
Amen.
Iwo anayamba kuchigwira chotupacho ndipo icho panalibepo pamenepo. Iwo anamuyika iye pa x-ray ndipo anaita napo adokotala ena ndipo anamuveka zovala zake ndi kumutumiza kwawo. Mulibemo kalikonse mmenemo.
God still God.
Amen.
Don't lose faith, just keep believing.
Amen.
Mulungu akadali Mulungu, musataye chikhulupiriro muzingo khulupirirabe. Chabwino.
We're to be a night about between 10 or 15 days at the Angelus Temple, beginning the 3rd.
Nonsenu mundipempherere ine pamene ife tikupita ku California ku misonkhano. Muchita zimenezo tsopano, ife tikuyenera kukhala titapita pafupifupi pakati pa masiku 10 kapena 15 ku Angelus Temple kuyambira pa 3.
Then we go from there one night with the Spanish people in an auditorium, Los Angeles, the 16th. 17th, 18th, and 19th with the naval bases at San Diego.
Kenako ife tidzapita kuchokera kumeneko usiku umodzi ndi anthu achi Spanish mu holo ku Los Angeles pa 16. 17, 18 ndi 19 ife tidzakakhala ku bwalo la asilikali ku San Diego.
And then we go from there to San Jose. That's 30 miles out from Oakland because we couldn't get the arena we had last year. They're having ice skating there.
Ndipo kenako ife tidzapita tikachoka kumeneko tidzapita ku San Jose. Ameneo ndi mailosi sate kuchokera ku Oakland chifukwa ife sitinapeze malo amene ife tinali nawo chakachata iwa akuchita ko masewera achipale kumeneko.
And we got the fairgrounds which will seat around I guess maybe 20,000 people. And they got 61 full gospel churches signed up for the meeting.
Ndipo ife tapeza mabwalo achionetsero kumene kuti kudzakhale pafupifupi ine ndikuganiza mwina mwake anthu 20,000. Ndipo iwo ali ndi mipingo ya uthenga 61 ya thunthu imene yanena kuti ibwera ku msonkhano.
So we're expecting a great time there for about 2 weeks. The Lord bless you and pray for me now.
Ndipo chotero ife tikuyembekezera nthawi ya pamwamba kumeneko kwa masabata awiri. Ambuye akudalitseni inu ndipo muzindipempherera ine tsopano. Kusunga zinthu zonse zimene inu munazilamulira kwa kudali uyu wanga mba kuvomereza kwake wa Ambuye Yesu ndi wake wathunthu. Lako ndi chiyani iwe ukhoza kudikira mpaka aloleni iwa ime pomwe apa akuzizira kwambiri. Ife tili ndi chinthucho apa, dzina lako ndi ndani Mulungu? Ukuchokera kuti mwana wa mkazi wa Opo Wiva. Amayi ako anapulumutsidwa ku imfa, si choncho iwo? Opo Wiva iye anali ndi kansa uko nkulondola. Chabwino, iwe sunga kale na mwino amene anali kumusuko tsiku limenelo pamene ine ndinabwera pamenepo. Mmodzi wa ana ake akazi ankaphunzira za unamwino. Eya, pamene ine ndinapita kukamupempherera iye usiku umenewo kumeneko, zili bwino. Akazi ake nadi, kodi inu munayamba mwabatizidwa apo kukonkhedwa? Chabwino. Tsopano mungoyang'ana uku, izo ndi zabwino. Chabwino. Kodi amayi anu alikunja uko?
This is Mrs. Kennard. And to the church folks here, this is Sister Opal Weaver's daughter.
Awa ndi akazi a Kennedy. Ndipo kwa anthu a mumpingo pano, uyu ndi mwana wa mkazi wa Mulungu Opal Weaver.
And all of you know Opal Weaver, that what taken place in her life, she was merely a skeleton with cancer. The doctors had given her up.
Ndipo nonsa inu mukumudziwa Opal Weaver. Ndi chimene chinachitika mmoyo mwake. Iye anangotsala mafupa basi. Anali ndi kansa, adokotala analata mukanika iye.
And Mrs. Weber next door, which is a relative of hers, one day when I come in from the west for a meeting, asked me to go down there and see Miss Weber.
Ndipo akazi a Weber oyandikana nao amene ali wachibale wawo tsiku lina pamene ine ndinabwera kuchokera kumadzulo kumsonkhano, anandifusa ine kuti ndipite kumusi kumeneko ndi kukawaona akazi a Weaver.
Mrs. Weaver said, Brother Branham, I'm not worthy that a servant of Christ come in my house because I'm a sinner. And she didn't talk too much about divine healing, but she talked about her sin. She didn't want to meet God a sinner.
Akazi a Weaver anati, Mbale Branham, ine sindili woyenera kuti wantchito wa Khristu abwere mnyumba mwanga chifukwa ndine wochimwa. Ndipo iye sanayankhule kwambiri za machiritso a uzimu, koma iye anayankhula za machimo ake. Iye sankafuna kuti adzakumane ndi Mulungu ali wochimwa.
And there she gave her life to God and was come to this pool so really and rocky with little bitty limbs and arms until she would look like a skeleton walking in this water to be baptized in the name of Jesus Christ.
Ndipo pamenepo iye anapereka moyo wake kwa Mulungu. Ndipo anali anabwera pa dziwe ili wodzandima ndi wolimba kwambiri ali ndi miyendo ndi manja owonda mpaka kuti iye ankaoneka ngati mafupa okha. Anadzalowa mmadzi awa kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu.
She's standing there weeping now as she watched her daughter going for the same baptism that she was.
Iye waima apo akulira tsopano pamene iye akumuonelera mwana wake akudutsa mu ubatizo omwewo umene iye analimo. Kodi ndinuyo inu mwaima pamenepo sichoncho inu akazi awiva inu mungasuntheko kuti iwo aone mmene iye akuonekera tsopano.
Many years ago a skeleton of about 40 pounds. This is her daughter going down in the same pool. In the name of Jesus Christ.
Zaka zambiri zapitazo anali mafupa apa fupi mapaundi 40. Ndipo uyu ndi mwana wawo wankazi akulowa mudziwe lomweli mudzina la Yesu Khristu.
God bless you, Sister Kennard. You just put your arm right around, just like this, Sister Kennard. Fold them right around mine. That's it. Now that's all right. Just look right at this. Now let us bow our heads.
Mulungu akudalitseni inu mulongo Kennedy. Inu mungoika dzanja lanu mozungulira monga chonchi, mulongo Kennedy. Agwireni iwo kuzungulira anga, chomwecho tsopano izo zili bwino. Mungo yangana mwamba mbali. Tsopano tieni fetu yola mitse mitu yathu.
O Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift.
O Ambuye Mulungu, mulengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo osata, ndiwo opereka mphatso yabwino iliyonse.
As this woman has come this morning, realizing that you've raised up her mother from the shadows of death, as she obeyed you in water baptism, as she promised on her deathbed she would do.
Pamene nkazi uyu wabwera mawa uno, akuzindikira kuti inu munawadzutsa amayi yake kuchoka ku mtunzi wa imfa. Pamene iye anakumvera ni inu mu ubatizo wa madzi, monga iye analonjezera pa bedi lake la imfa kuti iye akanadzatero.
She comes this morning knowing that she's just been sprinkled and was not satisfied that that was apostolic baptism.
Iye akubwera mawa uno akudziwa kuti iye anangokonkhedwa, ndipo sana kutitsidwe kuti umene unali ubatizo wa atumwi.
She comes now to fulfill the desire of her heart and the command of God. Therefore, Father, I pray that you'll fill her with the Holy Spirit.
Iye akubwera tsopano kuti akwaniritse chokhumba cha mtima wake ndi lamulo la Mulungu. Chotero Atate, ine ndikupemphera kuti inu mumudzadze iye ndi mzimu woyera.
Let her live a long life, happy and be a service for you.
Ndipo mumulole iye akhale moyo wautali wokondwa ndipo akhale wokutumikirani inu.
Upon your confession of your faith and your consecration to our Lord, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Ndipo pakuvomereza kwako kwa chikhulupiriro chako ndi kudzipereka kwako kwa Ambuye wathu, ine ndikukubatiza iwe mulongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Tsopano mubweletseni wina patsogolo pano apa kuti iwo awazolowele madziwa. Mwaona, abweletseni iwo mozungulira. Bambo, bwerani mudzagwire dzanja lake. Abweletseni ena apa, chabwino, ine ndikufuna wina uja, ndizimenezo. Imani, imani pamenepo. Ndizimenezo, pamenepo, imani pamenepo. Belvin.
I'm going to get used to it.
Tsopano mbweletseni mtsikana wina ndipo mumulole iye adzayime kumbuyoko akhoza kukhala kwazolowera madziwa. Muzikhala mukumubweretsa wina m'musi muno azikhala kwazolowerapo pang'ono iwo. Tsopano muime mbuyo mbali iyi mulungu uko nkulondola chabwino pamenepo Bevin wochokera ku Michigan chabwino ine ndikuganiza umu ndi mmene inu ikani dzanja lanu pomwe apa chabwino
Sister Belvin
Marriott
from near Battle Creek, Michigan, who comes to be rebaptized in the name of the Lord Jesus.
Mulungu Bevin Maria wochokera pafupi ndi Battle Creek, Michigan, amene wabwera kudzabatizidwanso mu dzina la Ambuye Yesu.
The people are reason we were just a little hesitant then, even though the warmer has been in this water for some time, the bottom of the pool is still icy cold.
Anthu chifukwa chimene ife tinali onyinyirika pang'ono nthawi imeneyo, ngakhale kuti chotenthetsera chakhala chili m'madzi awa kwakanthawi pansi pa dziweli pakuzizirabe mwachipale.
And that's why we're letting them just come, getting used to the water. And I'm asking them just bring them, just so they be constantly coming in one all the time.
Ndipo ndi chifukwa chimene ife tikungowalola iwo kuti abwere awazolowere madziwa, ndipo ine ndikuwafusa iwo kungowabweretsa iwo kuti iwo azingobwera mopitilira m'modzi nthawi yonse.
So now, if you just put your arms right around mine, Sister Bob, like this, cross your hands. All right. Now let us pray.
Chotero tsopano ngati inu mungaike manja anu kuzungulira anga mlongo Bevin, monga chonchi, mupinde mikono yanu, ndi choncho. Chabwino tsopano tieni tipemphere.
Most righteous heavenly Father, author of everlasting life, giver of every good gift, send thy blessings upon this woman who comes all the way from Michigan to follow your son in baptism this morning in this icy pool.
Atate akumwamba wolungama kwambiri, mwini wa moyo osatha, wopereka mphatso yabwino iliyonse, mutumize madaliso anu pa mkazi uyu amene wabwera njira yonse kuchokera ku Michigan, kuti adzatsatire mwana wanu mu batizo mmawa uno mu dziwe lozizira ili.
O Lord, hear the prayers of your servant, and I pray that you'll fill her life with your power, good things of heaven.
O Ambuye, imvani mapemphero a wantchito wanu, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mudzaze moyo wake ndi mphamvu yanu zinthu zabwino zakumwamba.
And as I have baptized her with water, fill her with the Holy Ghost and power for your service. Grant it, eternal God.
Ndipo pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, mudzadzeni iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu yokutumikirani inu. Perekani izi mulungu wa muyaya.
Thou hast commissioned us to go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father, Son, and Holy Ghost, teaching them to observe whatever thou hast commanded.
Monga inu mwatitumizira ife kuti tipite mudziko lonse ndi kukapanga ophunzira amafuko onse, kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, kuwaphunzitsa iwo kuti asunge chilichonse chimene inu munanena.
Therefore, upon the confession of your sin and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Chotero pakuvomereza tchimo lanu ndi chikhulupiriro chanu mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatizani inu mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Zina lako ndi ndani? Joseph ndani? Blade. Zina lake lomaliza ndi ndani? Chiani? Blade. Chabwino, ungoima musi uchoke apa mwana, ngati iwe ungathe chonde. Chabwino, tsopano iwe uime apo mlongo, kuchitira kuti ndi choncho. Chabwino.
Here's a fine young man, Joseph Blaine. This little boy has played instruments before as much as 150,000 people. He's coming to be a little preacher.
Apa pali nyamata wabwino Joseph Blade. Mnyamata wangono uyu waimbapo zingwenye mwenye mbuyomu mochuluka ngati anthu 150,000. Iye adzakhala mlaliki wangono.
And he's come to be baptized in the name of Jesus Christ, not by the persuading of his father, his mother, but upon his own conviction he comes.
Ndipo iye wabwera kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu osati mokakamizidwa ndi abambo ake amayi ake koma pakukhudzika kwake iye wabwera.
He's got to play this afternoon up here somewhere in Indiana, but wanted to wait over until this taking place because he's convinced that this is right.
Iye akuyenera kukaimba ichi masana ano kuntunda kuno kwina kwake mu Indiana koma amafuna kuti adikilire mpaka izi zitachitika chifukwa iye wakhutitsidwa kuti izi ndi zolondola.
It's written in the scriptures, a little child shall lead them. Let us bow our head. Take hold, Brother Branham. That's the Lord. Let us pray.
Izo zinalembedwa mmalemba, mwana wang'ono adzazitsogolera izo. Tieni tiweramitse mitu yathu. Gwira dzanja la mbale Branham ndi momwemo mnyamata pomwe apa. Tieni tipemphere.
Lord God, it is written, suffer little children to come to me. Here's a little Joseph. When I think of that name, I think of my own little boy.
Ambuye Mulungu, kunalembedwa, aloleni ana adze kwa ine. Apa apa li Joseph wang'ono. Ine ndikamaganiza za dzina limenelo, ine ndimaganiza za mnyamata wanga wang'ono.
I pray that you bless little Joseph, fill his life with the Holy Ghost, Lord. Make him, give him his heart's desire. Let him be a preacher of the gospel. Give him success in all that he does.
Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse Joseph wang'ono. Mudzadze moyo wake ndi mzimu woyera Ambuye. Mupangeni iye, mupatseni iye chokhumba cha mtima wake. Muloleni iye adzakhale mlaliki wa uthenga. Mupatseni iye kuchita bwino muchili chonse chimene yanga chite.
And upon your commission, Lord, as you commission us to go into all the world and make disciples.
Ndipo pakutuma kwanu Ambuye, monga inu munatituma ife kuti tipite mudziko lonse ndi kukapanga ophunzira.
Baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and teaching them to observe whatever you have commanded.
Kuwabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana, Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa iwo kuti adzichita chilichonse chimene inu munalamulira.
Upon the confession of this little boy's sins and his faith in the Son of God, I baptize thee, my little brother Joseph, in the name of Jesus Christ.
Ndipo pakuvomereza kwa machimo a mnyamata uyu ndi chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wang'ono Joseph mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Amen.
Oh, sister down here. You're just coming in the water.
Amen. Dzina lako ndi ndani Mulungu? Myers, Mlongo Myers. Oh, ndi Mlongo Downing apa. Inu mukungo bwera madzi.
These people are from Tennessee. This is Sister Myers coming from Memphis, Tennessee to meet her Lord in baptism this morning.
Anthu awa akuchokera ku Tennessee. Uyu ndi Mlongo Myers wochokera ku Memphis, Tennessee kuti akumane ndi Ambuye wake mu batizo mawa uno.
I suppose you've been baptized once. And as a child, and you're coming out to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Ine ndikuganiza iwe unabatizidwapo kamodzi mu ngati mwana. Ndipo iwe ukubwera tsopano kudzabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
If you could hold my arms, Sister Myers, I think you maybe turn both hands over and be the lady of all. That's better. Let us bow our heads.
Ngati iwe ungagwire dzanja langa Mlongo Myers, ine ndikukhulupirira ngati iwe ungatero mwina kutembenuza manja awiri onse, ine ndikukhulupirira donayo kanthawi kapitako, ndi choncho, zili bwino. Tiyeni tiweramitse mitu yathu.
O Lord God, who raised up Jesus from the dead, and has given us the witness by the Holy Ghost, we stand here in this icy tomb this morning, knowing this, that as sure as Jesus came from the grave, so shall we rise in that day.
Oh, Ambuye Mulungu, amene muna ukitsa Yesu kwa akufa, ndipo mwatipatsa ife umboni mwa mzimu woyera. Ife tayima apa mandaji pale awa mawa uno. Podziwa ichi kuti motsimikiza monga Yesu anabwera kuchokera mmanda, ifeso tidzauka mutsiku limenero.
Someday if Jesus tarries we'll go to a muddy grave. Dirt will be thrown in on us. But there's no grave can hold us.
Siku lina ngati Yesu achedwa ife tidzapita ku manda matope. Doti lidzaponyedwa pa ife. Koma palibe manda amene angatigwire ife.
Jesus gave the promise, he that believeth and is baptized shall be saved. This young woman comes today with a full consecrated heart, believing that you'll do this for her.
Yesu anapereka lonjezo. Iye amene akhulupirira ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa. Mkazi wang'ono uyu akubwera lero ndi mtima wodzipatula kwathunthu akukhulupirira kuti inu mumuchitira izi iye.
Therefore, Lord God, creator of heavens and earth and author of everlasting life, send thy blessings upon her as I fulfill the commission that you gave us to do.
Chotero Ambuye Mulungu, mlengi wakumwamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo osatha, tumizani madaliso anu pa iye. Pamene ine ndi kukwanilisa ntchito yanu imene inu munatipatsa ife kuti tidzichita.
Upon the confession of your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, sister.
Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chanu mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatizani inu mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mlongo.
This is Sister Downing, also from Memphis, Tennessee.
Mlongo Downing ali pano. Bwerani kwa ine. Uyu ndi mlongo Downing. Na yenso wochokera ku Memphis, Tennessee.
God has been good to this family. How he has been to her mother who's had a long sick spell.
Mulungu akhala wabwino kubanja ili, mene iye wakhalira kwa amayi ake amene akhala kudwala kwa nthawi yayitali.
This is one of my wife's best friends. And she comes today not because of persuasion. She comes because of conviction that she wants to be rebaptized in the name of Jesus Christ. God bless this woman.
Uyu ndi mmodzi wabweza pa mtima ankazi wanga. Ndipo iye akubwera lero osati chifukwa chokakamizidwa, iye akubwera chifukwa chokhudzidwa kuti akufuna kuti abatizidwenso mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu mudalitseni mkazi uyu.
I want to say this, I'd rather give a person a little bud now than a whole reef after they're gone.
Ine ndikufuna kunena ichi, ine ndingakonde kumupatsa munthu kadwa kakang'ono pano kusiyana ndi nkhata yonse iwatapita.
I've watched this woman for many years since I come into the ministry. And this woman, knowing her backgrounds of what she has been and what she's done, she's had a heart full of trouble.
Ine ndamuona mkazi uyu kwa zaka zambiri chibwereleni ine mutumiki. Ndipo mkazi uyu podziwa mbiri yake ya mene iye wakhalira ndi chimene iye wachita. Iye anali ndi mtima wodzadza ndi mavuto.
But she's been one of the examples of Christianity. I'm glad I can say that this morning. And she's outstanding to me as a consecrated Christian.
Koma iye wakhala mmodzi wa zitsanzo za Chikhristu. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena izi mmawa uno, ndipo iye ndi wopambana kwa ine monga mkhristu wodzipatula.
I'm so glad I can say that for her before I baptize her in the name of her Lord.
Ndine wokondwa kwambiri kuti ndikhoza kumunenera iye zimenezo. Ine ndisana mubatize iye mu dzina la Ambuye wake. Mugwire manja awiri onse mmene inu mukufunira kuti muchite izo mlongo Downing, pomwe apo zikhala bwino. Tsekani zala zanu monga chonchi, ine ndikukhulupirira izo zikupangitsani inu kuti mutulukemo bwino bwino.
Almighty God, creator of heavens and earth and author of every good gift and the author of everlasting life, Thou hast commissioned us to go into all the world and make disciples of all nations.
Mulungu wamphamvu zonse, mulengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini mphatso iliyonse yabwino, ndi mwini wa moyo wosatha. Inu mwatituma ife kuti tipite mu dziko lonse ndi kukapanga ophunzira amafuko onse.
This Lord we have done reverently, and I pray that you receive this woman upon the conviction of her heart, after it has once been in the name of Father, Son, and Holy Spirit.
Ichi Ambuye ife tachipanga molemekeza, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mumulandire mzimayi uyu pakukhudzidwa kwa mtima wake iye poyamba atakhala ali mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera.
Not because that I have said it, because that she's convinced that it's your apostolic and your original initial way for baptism, as the first church baptized.
Osati chifukwa choti ine ndanena izo, chifukwa chakuti iye watsimikizika kuti ndi yanu ya utumwi ndi njira yanu yoyambirira ya pachiyambi ya ubatizo, monga momwe mpingo yoyambirira unkabatizira.
She comes like Paul said of old, God, I pray that you'll receive her, and I know you will, and make her life happy now. Give her the desire of her heart.
Iya kubwera monga Paulo ananenera wakale, ndipo Mulungu ine ndikupemphera kuti inu mumulandire iye, ndipo ine ndikudziwa kuti inu mutero, ndipo muupanga moyo wake kukhala wokondwa tsopano, mpatseni iye chokhumba cha mtima wake.
And upon the confession of faith in Jesus Christ, and upon your consecration to him, I baptize thee, my beloved sister, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Ndipo pakuvomereza kwa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu ndi pakudzipereka kwanu kwa iye, ine ndikukubatizani inu mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen.
Amen. Praise be to God. What's your name?
Amen. Matamando akhale kwa Mulungu. Oh, ine ndikukhulupirira ndinotsatira Bwana kuti mubwere. Dzina lanu ndi ndani? Henry Blade. Chabwino.
This is Henry Blade, a young man who comes to be baptized into the name of the Lord Jesus Christ.
Uyu ndi Henry Blade, mnyamata amene wabwera kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
Are you a brother to the little fellow just baptized? You play music too? Another one of the band that plays the music. Call for everywhere.
Kodi iwe ndi chimwene wa nyamata wang'ono amene wangobatizidwa kumene, iwe umaimba zingwenye-ngwenye naweso, winanso wa gulu loimba, amene amaimba zingwenye-ngwenye, umaitanidwira kulikonse.
Someone was just telling me a while ago that they play before great audiences everywhere.
Wina waka amango nduza ine kanthawe kapitako kuti iwe amaimba pamaso pa gulu lalikulu kulikonse.
And he's come upon conviction to be baptized in the name of his risen Lord.
Ndipo iye wabwera chifukwa chokhudzika kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye wake woukitsidwa.
Would you walk up here, Brother Blaze? You just put both arms like this, right around my arm, that's it. Let us pray.
Kodi mungayende kubwera apa mbale Blade, inu mungoika manja awiri onsewo monga chonchi, kuzungulira mkono wanga, ndi choncho, tiyeni tipemphere.
O Lord God, creator of heavens and earth and author of everlasting life and giver of every good gift, send thy blessings upon this young man who I baptize in the name of your son. Grant it, Lord.
Oh, Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka wa mphatso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa nyamata uyu amene ine ndikumubatiza mu dzina la mwana wanu. Perekani izi, Ambuye.
Upon the confession of your sin and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza machimo ako ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.
This is little brother Myers. How old are you? 10.
Chabwino, mnyamata wang'ono ameneyo, mudalitseni iye. Dzina lako ndi ndani? Chiani? Myers. Uyu ndi mbale Myers wang'ono. Iwe uli ndi zaka zingati? 10.
Someone might say, why do you baptize this little boy? Jesus said, suffer little children to come unto me. forbid them not, for such is the kingdom of God.
Wina waga koza kunena kuti nchifukwa chiyani mukumubatiza nyamata wa ngono uyu. Yesu anati, alole ni ana ngono abwele kwa ine, musawakanize iwai, pakuti ufumu wa Mulungu ulimonga otelewa.
Suffer them to come. This little boy wants to be baptized. I believe they had to go out and get clothes for him or something to be baptized. He's convinced. Let us pray.
Alole ni iwo kuti abwele, mnyamata wa ngono uyu akufuna kuti abatizidwe. Ine ndikukhulupirira iwo anachita kutuluka ndikukamutengera Yezu vala, kapena china chake kuti abatizidwe. Iye wakhutitsidwa, tieni tipemphere.
Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift, send thy blessings upon this child that comes to you this morning in this icy tomb. As I baptize him with water, fill him with the Holy Ghost.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo osatha ndi opereka mphaso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa mwana uyu, amene akubwera kwa inu mauno, mmanda achipale awa. Pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, mudzadzeni iye ndi mzimu woyera.
Upon the confession of his sins and his faith in the Son of God, I baptize thee, my little brother, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza kwa machimo ake ndi chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wa ngono mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.
Amen.
Amen. This lady here has been a trophy of God's grace.
Dalitsani mtima wake wa ngono, chabwino mlongo angren. Dona uyo apa wakala ali chiko cha chisomo cha Mulungu.
This is Mrs. Ungren, the mother of the Downey girl and the girl that was before her. They just baptized.
Uyu ndi bambo akazi a Ungren, amaga mtsikana wa Downing ndi mtsikana amene anali pambuyo pake amene wango batizidwa kumene.
They all come from Memphis, Tennessee. This has been a friend of ours for years and years. And she's from a Trinity church down in Memphis, Tennessee.
Iwo onse akujokera ku Memphis, Tennessee. Uyu wakalali mzatu kwa zaka ndi zaka. Ndipo iye akujokera ku mpingo wa utatu ku musi mu Memphis, Tennessee.
I would not tell Sister Unger or nobody not to go to the church. Certainly you go to your own church. That's all right. But she's not doing that because she has something against her church.
Ine sindinga muze mlongo Angren kapenari ense kuta asamapite kucharichi. Nditudi inu muzipita kucharichi chanu chomwe. Izo nzabu ino. Koma iye saa kuchita izo chifuka chakuti alindichina chake chosusana ndicharichi chake.
She's doing this because she's convinced by the gospel that this is apostolic baptism.
Iya kuchita izi chifuka watsimikizika ndi utenga kuti uundi ubatizo wa utumwi.
God bless you, Sister Unger. She's been ill, going through a time of life. It's not done her any good.
Mulungu akudalitseni inu mlongo Angren. Iye wakhala akudwala, akudutsa mu nthawi ya moyo. Izo sizinamuchitire iye ubwino uliwonse.
And Sister Weaver, as you're standing here and a witness that many of you here who knows that when you were rebaptized again in the name of Jesus Christ, some of you out there with cancer and couldn't get well. When you were rebaptized in Jesus' name, the cancer left you.
Ndipo mulongo wiva pamene inu mukuima apa ndi mboni akuti zimenezo, ndipo ambili a inu pano amene mukudziwa zimenezo. Pamene inu munabatizidwa kenanso mu dzina la Yesu Khristu, ena inu kunja kumeneko munali ndi cancer, ndipo simumakhoza kuchira. Pamene inu munadzabatizidwanso mu dzina la Yesu, kansayo inakuchokerani inu.
Mrs. Weaver's one of them. And the lady across the street, there's one of them. That is his.
Akaza Weaver ndi mmodzi wa iwo. Ndipo dona kutsidya kwanse ukumeneko ndi mmodzi wa iwo. Amene zinawachitikira zimenezo.
And I'm trusting God that this will be the end of your suffering, sister, because you obeyed the commandments of God.
Ndipo ine ndikudalira Mulungu kuti awa akhala mapeto akuvutika kwako Mulungu chifukwa iwe wamvera malamulo a Mulungu.
Have you just put your arms right around me, anywhere you want to hold. Let us pray.
Tsopano ngati inu mungaike manja anu mozungulira anga, basi muli mose mmene inu mukufunira kuagwira iwo. Tieni tipemphere, chabwino.
Lord God, creator of heavens and earth, here stands your servant. And she's been sick for some time, but, oh Lord, she stands here today in this pool to be baptized into the name of Jesus Christ.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi. Apa paima wanchito wanu, ndipo iye wakhala kudwala kwa kanthawi, koma o Ambuye iye waima apa lero mudziwe ili, kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu.
Lord, I've loved these people and have prayed for them constantly that they would see this great light.
Ambuye ine ndawakonda anthu awa, ndipo ndawapempherera iwo mowilikiza, kuti wadzaone kuwala kwa kukulu uku.
For I believe, Lord, and it's all my heart. It's the way that you have ordained us to go.
Pakuti ine ndikukhulupirira Ambuye ndi zimenezo mtima wanga onse ndi mmene inu munatidzodzera ife kuti tizipita.
I pray that you'll heal Sister Unra now. May every trace of sickness be left in this pool. May she rise in new health. And in the power of the resurrection of Christ.
Ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse mulongo wa Ngren tsopano. Mulole dontho lililonse la matenda alisidwe mudziwe ili. Mulole iye adzuke muthanzila tsopano ndi mumphamvu ya chiukitsiro cha Khristu.
Upon her witness and her confession and her faith in the Word of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Pa umboni wake, ndi kuvomereza kwake, ndi chikhulupiriro chake mu mawu a Mulungu. Ine ndikukubatiza iwe mulongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.
All right, brother. I need your radio technician.
Chabwino mbale, ine ndikukhulupirira iwe ndi wokonza mawayilesi. Sichoncho iwe, kapena china chake. Mwamuna waku wayilesi. Kodi iwe ungatembenuke ndikuima, zina lako ndi ndani? Bert Main. Ngati iwe ungatembenuke. Eya.
This is Brother Bert Main, radio man, news broadcaster from the radio station. That's convinced that the water baptism in the name of Jesus Christ is correct.
Uyu ndi mbale Batman, mwamuna wa wireless, mwamuna wa nkhani, wolengeza nkhani za station ya wireless, amene wakutitsidwa kuti ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Khristu ndiwoona.
He's been baptized before, brother. He's been baptized before in the name of the Father, Son, and Holy Ghost.
Kodiwe unabatizidwapo mbale. Iye anabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera.
But convinced by the reading of the Word that this is what he should do. A man of his caliber, his profession, comes straight to the water to want God to bless him and to give him what he has for him in life. May God bless this loyal servant of his.
Koma wakutitsidwa ndi kuwerenga kwa mawu kuti ichi ndi chimene yakuyenera kuchita. Mwamuna wa udindo wake ndi ntchito yake akubwera molunjika kumadzi kufuna kuti Mulungu amudalitse iye ndi kumupatsa iye chimene yali nacho cha iye mmoyo. Mulungu adalitse wanchito wake okhulupirira uyu.
Just walk up here, Brother Bert. Put both arms right around mine. Just right there. Let us pray.
Ingoyenda kubwera kuno mbale Bert, uike manja awiri onse mozungulira anga. Awa pomwe apa. Ndi zimenezo tu. Tieni tipemphere.
Amen. Lord God, creator of heavens and earth and author of everlasting life and giver of every good gift, send thy blessings upon this brother.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo osatha ndi wopereka mphaso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa mbale uyu.
And if he comes here as a witness of your grace, a reader of your word, convinced in his heart that this is the thing to do because it's commission of your holy church.
Ndipo pamene yakubwera apa ngati mboni ya chisomo chanu wowerenga mawu anu wakhutitsidwa mu mtima mwake kuti ichi ndi chinthu choti achite chifukwa ndikutuma kwa mpingo wanu woyera.
It's the original. And Lord, we want to follow the commandments of those who walk with you. For it's truly our desire to walk as they walk. Take the path the apostles have trod.
Icho ndi chapa chiyambi, ndipo Ambuye ife tikufuna titsatire malamulo ayo amene akuyenda ndinu, pakuti moona adi chokhumba chathu kuti tiyende monga momwe iwo anayendera, titenge njira imene atumwi anayenda.
Maybe persecution, maybe it's heartaches, maybe it's sorrows.
Amen.
We don't know what it holds, but Lord, as long as you're leading, we know it'll be right.
Mwina mwake mazunzo, mwina mwake kupweteka ntima kwake, mwina mwake zisoni zake, ife siti kudziwa chimene icho chili nazo. Koma Ambuye, koma ngati inu mukutsogolera, ife tikudziwa izo zikhala bwino.
Bless our brother Philly's life with the Holy Ghost and consecrate himself unto the service of Christ.
Dalitsani mbale wathu, dzadzani moyo wake ndi mzimu woyera, ndipo adzipatulire iye mwini kutumiki wa Khristu.
Therefore, upon the confession of your faith and your conviction of this that you're fixing to do now, my beloved brother, I baptize thee in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Chotero pakuvomereza kwa chikhulupiriro chanu ndi kukhutitsidwa kwanu kwa ichi chimene inu mukukonzekera kuti muchichite tsopano, mbale wanga wokondedwa, ine ndikukubatizani inu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.
Amen. Amen. Thank you, Lord.
Yes, this is Skaggs. Are you a daughter to Brother Skaggs here and a friend? From the...
Ndinu mlongo, mlongo Skaggs. Kodi ndinu mwana wankazi wa mbale Skaggs hapa, mzanga, wochokera, wochokera.
This is Sister Skaggs, and you've been baptized before, Sister Skaggs. Been baptized before in the Father, Son, Holy Spirit.
Uyu ndi mlongo Skaggs. Inu munabatizidwapo mlongo Skaggs. Munabatizidwapo kale, muatate mwana mzimu oyera.
She comes this morning, this young woman, to give her life of consecration to the Lord Jesus, to follow him in apostolic baptism.
Iya kubwera mauno mkazi wang'ono uyu kuti adzapeleke moyo wake wakudzipatula kwa Ambuye Yesu kuti amutsatire iye mu ubatizo wa utumwi.
The Lord bless you, Sister Skaggs. You come up this way just a little closer. Put your arms at any weight you want to hold. Let us bow our heads.
Ambuya kudalitseni inu mlongo Skaggs. Inu mungabwere mbali moyandikira pang'ono. Mwike manja anu basi muli mose mene inu munga funire kuti mugwire anga. Tieni tiwela mitsemi tu yatu.
Almighty God, creator of heavens and earth and author of everlasting life and giver of every good gift, send thy blessings upon this young handmaid of yours.
Mulungu wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini moyo wosatha, ndi wopereka wamphaso iliyonse yabwino. Tumizani madaliso anu pa mdzakazi wanu wang'ono uyu.
I pray that you'll fill her life with the mercies and blessings of God, consecrating her soul to you, Lord, and fill her with thy spirit and love.
Ine ndikupemphera kuti inu mudzadze moyo wake ndi zifundo ndi madaliso a Mulungu akupatulira solo yake kwa inu Ambuye, ndipo mudzadzeni iye ndi mzimu anu ndi chikondi.
Upon the confession of your faith, my beloved sister, I baptize thee in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chanu mlongo wanga wokondedwa, ine ndikukubatizani inu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.
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 Whatever she's convinced, okay. What is your name now?
Amen. Chili chonse chimene yali, ngati ye wakhutitsidwa, chabwino, chabwino ndiye, chabwino. Dzina lanu ndi ndani sopano?
This is Brother Henry B. Johnson. He come here last Easter to be baptized and didn't have his clothes, and he's waited a year to be baptized in the name of Jesus Christ. God bless this gallant servant of Christ.
Uyu ndi mbale Henry B. Johnson. Iyana abwela kuno Easter yapitayo kuti adzabatizidwe, ndipo analibe zovala zake, ndipo iye wadikira kwa chaka kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu mudalitse wantchito wochilimika wa Khristu uyu.
Walk out here, Brother Johnson. Just put your arms out around mine here in any way that you think you raise yourself up better with. Let us pray.
Yendani mubwelepo mwe apa mbale Johnson. Ingwe ikani manjani mozungulira anga apa. Muli mose mene ni mukuganizira kuti mungathe kuzidzutsa nokha mabwinoko. Ndichonchotu, ndichoncho. Tieni tipemphere.
Lord God, creator of heavens and earth and author of everlasting life, giver of every good gift, send thy blessings upon this waiting heart.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini moyo osatha wopereka wamphaso yabwino iliyonse, tumizani madaliso anu pa mtima wodikilira uwu.
Oh, when you seen come from this water, may the Holy Spirit, it moved on the water the first thing, may it move upon him. Consecrate his life, O God, to thee as servant.
Oh, pamene nimukumuona yakubwera kuchokera mmadzi awa, mulole mzimu oyera umene unkaenda pamadzi chinthu choyamba, mulole iwo uyenderere pa iye. Apatulire moyo wake, O Mulungu, kwa inu utumiki.
On the confession of your sins and your faith in Jesus Christ, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen.
Praise God.
Pakuvomereza kwa machimo anu ndi chikhulupiriro chanu mwa Yesu Khristu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mulungu alemekezeke.
Let's see, what is Martha? Is it Joanne? This is another little girl from one sister Downey's daughter. Little Joanne Downey. That's right, sister.
Iwenso kuzizira. Tieni tuone chiani. Martha ndichoncho kapena Joanne. Uyu ndi mtsikana wina wochokera kwa mmodzi wa mwana wa mkazi wa mlongo Downing, Joanne Downing wang'ono. Uko mkulondola mlongo.
How old are you, mother? 14. She's a personal friend of my little girl, Rebecca, standing here watching her being baptized. In the name of the Lord Jesus.
Iwe uli ndi zaka zingati pano? 14. Iye ndi bwezi wa padera wa mtsikana wanga Rebecca waima apa kumuona iye akubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu.
We're so happy today to see little Joanne upon conviction. These teenage children, when this world is full of sin and corruption, to see them taking their choice for Jesus Christ.
Amen.
God bless this young girl as you hold her. Let us pray.
Ndife okondwa kwambiri lero kumuona Joanne wang'ono pakukhudzika anazi akaza mmatini awa pamene dziko ili ladzadza ndi tchimo ndi chivundi kuwaona iwo akupanga kusankha kwawo ndi Yesu Khristu. Mulungu adalitse mtsikana wang'ono uyu. Pamene iwe ukugwira manja ako, tiyeni tipemphere.
Almighty God, creator of heavens and earth and author of everlasting life, send thy blessings upon this young woman.
Mulungu wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo osatha, tumizani madalitso anu pa mzimayi wang'ono uyu.
As I baptize her with water, I pray that you'll fill her with the Holy Ghost. Grant that her young life will be a benediction to you, Lord.
Pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, ine ndikupemphera kuti inu mudzamudzadze iye ndi mzimu woyera. Mupereke kuti moyo wake waung'ono ukhale mdalitso kwa inu Ambuye.
Granted and speak to her and live in her and work to her, Lord, through the power of God.
Perekani izi, ndipo muyankhule naye iye, ndipo mukhale mwa iye ndi kugwira ntchito kudzera mwa iye Ambuye, kudzera mu mphamvu ya Mulungu.
Upon your confession of the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza kwako kwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Chabwino mlongo, amayi ako ali apa, eya, akuzizilira iwe. Dzina lako ndi ndani? Sharon Myers. Yang'ana mbali, Sharon.
Sharon Myers, another young woman comes out consecrating her life to Christ. Have you ever been baptized, Sharon? No, this is her first time to be baptized.
Sharon Myers, mkazi wina wang'ono akubwera tsopano, akudzapeleka moyo wake kwa Khristu. Kodi iwe unayamba abatizidwe apo, Sharon? Ai, iyi ndi nthawi yake yoyamba kuti abatizidwe.
May the Lord bless this young woman and fill her life with God's goodness and mercy.
Ambuye adalitse mkazi wang'ono uyu, ndipo adzadze moyo wake ndi ubwino wa Mulungu ndi chifundo.
Let's pray.
Ingobwera kuntunda kuno Mulungu Sharon, ndipo udzangoyika manja awiri onse monga chonchi, ine ndikukhulupirira pansi mbali izi ngakhale bwino. Basi muli mose mmene ungagwirire iwo tsopano monga choncho, chabwino Mulungu Sharon. Tiyeni tipemphere.
Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift, send thy mercies upon our sister here.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo osatha ndi opereka mphaso yabwino iliyonse. Tumizani zifundo zanu pa mlongo wathu apa.
May she live and be an example of real Christianity in the neighborhood where she comes from.
Amen.
Grandfather.
ndipo mulolei akhale moyo ndipo akhale chitsanzo cha chachikhristu chenicheni mwaoyandikana nawo kumene iye akuchokera. Perekani izi Atate.
And as thou hast commissioned us to go into all the world and teach all nations, baptizing them into the name of Father, Son, Holy Ghost, teaching them to observe whatever thou hast commanded us.
Ndipo monga inu mwatituma ife kuti pitani mdziko lonse lapansi ndipo mukaphunzitse mafuko onse kuabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera kuaphunzitsa iwo kuti azichita chilichonse chimene inu mwatilamulira ife.
Grant it, Lord, this young girl will receive the blessings that you promised.
Perekani izi Ambuye kuti mtsikana wang'ono uyu alandire madaliso amene inu munalonjeza.
On the confession of your faith and upon your consecration to the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chako ndi pakudzipereka kwako kwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
All right, your name is Summer. Look this way.
Sopano, Sabato, Sicily, Ea, Sutukesi, Jayazo, Varazonioa, Chabuino, Ndipo, Zinaranundi, Samna, Yangana Nikuno.
Brother Summer, where are you from, Brother Summer?
Georgia.
From down in Georgia. He comes this morning. You ever been baptized before, Brother Summer? He's been baptized before, Father, Son, and Holy Ghost.
Mbale Samna. Inu mukuchokera kuti Mbale Samna. Kuchokera kumusi ku Georgia. Iye wabwera mawauno. Inu munabatizidwapo Mbale Samna. Iye anabatizidwapo Atate Mwana ndi Mzimu Woyera.
Convinced that this is true. He comes this morning all the way from Georgia to be baptized again in the name of Jesus Christ on this Easter morning, confessing his faith in the Son of God.
Wakhutitsidwa kuti ichi ndi choonadi. Iye wabwera mawu uno kuchokera komwe uko ku Georgia kuti adzabatizidwe kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu pa mmawa wa Easter lawu, akuvomereza chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu.
Let us pray.
Inu musunthire mbali Mbale Samna ndipo muike manja anu mozungulira anga. Tiyeni tipemphere.
Lord God, as I baptize him with water, I pray that you'll fill him with the Holy Ghost and fire. This young man, a consecrated life, Lord, send him out into the mission field somewhere to do your work.
Ambuye Mulungu, pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, ine ndikupemphera kuti inu mumudzadze iye ndi Mzimu Woyera ndi moto. Mnyamata uyu, moyo wopatulika, Ambuye, mutumizeni iye kunja mu minda ya umishonale kwina kwake kuti akagwire ntchito yanu.
Upon the confession of his faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, my gallant brother.
Ndipo pakuvomereza kwa chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitse iwe mbale wanga olimba.
Amen. Your sister, is that your husband? Oh, how nice. I don't trust him. God will bless
you. Iwe ndi mulongo. Uyo ndi mwamuna wako. Chabwino. Ndi zabwino bwanji. Ine ndidalira kuti mulongo adalitsa.
This is Sister Summer, you understand, as her husband just baptized just a few moments ago.
Uyu ndi mulongo Samna. Inu mukumvetsa. Uyo anali mwamuna wake amene wango batizidwa mphindi zingapo zapitazo.
We're letting the people stand a few minutes so they can get used to the water.
Ife tikuwalola anthu kuti ayime kwa maminiti ochepa kuti iwo azolowere madziwo. Chabwino mulongo Samna, ngati inu mungaike mikono yanu mozungulira yanga, ine ndikukhulupirira ngati inu mungaisemphanitse monga chonchi, mulongo Samna, izo zingakhale bwino. Tiyeni tipemphere.
Lord God, as Sister Summer comes now to follow in baptism, our Lord and Savior, coming next after her husband. How appropriate. I didn't know that.
Ambuye Mulungu, monga mlongo Samna akubwera tsopano motsatira mu ubatizo. Ambuye wathu ndi mpulumutsi. Akubwera motsatizana ndi mwamuna wake zoyenera bwanji. Ine sindinadziwe zimenezo.
But to wait till that time, that must be your ordained will, or your way of doing things, that she can follow her husband also, for he is the example for her.
Koma kudikira mpaka nthawi imeneyo chimene chichikuyenera kukhala chifuniro chanu chodzodzedweratu Ambuye ndi njira yanu yochitira zinthu kuti iye akhoze kumutsatira mwamuna wake nayenso pakuti iye ndi chitsanzo kwa iye.
And I pray that you'll bless her and consecrate her life, and may they live long, happy lives together, raising their little ones and serving you.
Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse iye ndi kupatula moyo wake, ndipo mulole iwo akakhale moyo wautali, miyoyo yokondwa limodzi, akuwalera ana awo ndi kukutumikirani inu.
As she comes down to be baptized, I pray that you'll give her the desire of her heart.
Pamene iye akubwera tsopano kuti adzabatizidwe, ine ndikupemphera kuti inu mumupatse iye chokhumba cha mtima wake.
Upon the confession of your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mulongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen.
Amen.
Nthawi yoyamba imene inu munabatizidwapo mulongo Southman.
This is one of my very dear bosom friend's wife, Brother Fred Southman from Houston, Saskatchewan, Canada.
Uyu ndi mmodzi wa mkazi wa mzanga wa pantima mbale Fred Southman wochokera ku Houston, Saskatchewan, Canada.
Sister Southman, she's a very dear person, consecrated woman, a real mother, a real wife and sweetheart to my friend Fred.
Mlongo Southman, iye ndi munthu wokondeka kwambiri, mzimayi wopatulika, mayi weniweni, mkazi weniweni ndi wokondeka wa mzanga Fred.
I pray that God bless Sister Stoffman and give her every kingdom gift that she's desired.
Ine ndikupemphera kuti Mulungu adalitse mlongo Southman ndipo amupatse iye mphatso iliyonse ya ufumu imene yakuifuna.
Let us pray.
Inu mukhoza kuyika dzanja lanu pomwe apa, ine ndikukhulupira ichi chingakhale chapamwamba, mulongo Southman, muliike ilo monga chonchi, kenako ili pansi monga choncho. Tiyeni tipemphere.
O Lord God, creator of heavens and earth, I'm just as positive that you're standing somewhere on this place here this morning looking at this. For no man can do anything in your name without you knowing about it.
Oh, Ambuye Mulungu, mlengi wakumwamba ndi dziko lapansi, ine ndiwotsimikiza basi kuti inu mwayima pena pake malo ano pano m'mawa uno mukuyang'ana pa ichi, pakuti palibe munthu angachite chilichonse mu dzina lanu popanda inu kudziwa za izo.
You see this woman's faith and her consecration. I pray that you'll bless her and Brother Fred together. May they live long, happy lives serving you, granite Lord.
Inu mukuona chikhulupiriro cha mzimayi uyu ndi kudzipatula kwake. Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse iye ndi mbale Fred pali modzi mulole iwo akakhale moyo wautali wosangalala akukutumikirani inu. Perekani za Ambuye.
And she's come now with a full surrendered heart and consecration to be baptized according to the way that the apostles were baptized and the way they did baptize.
Ndipo pamene iye wabwera tsopano ndi mtima wodzipereka kwathunthu ndi kudzipatula kuti abatizidwe mogwirizana ndi mmene atumwi ankabatizidwira, mmene iwo ankabatizira.
Therefore, upon her confession of her faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Chotero pakuvomereza kwa chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Zikukhala ngati kunjenjemera, dzina lako ndi ndani? Hudgens.
Sister Doris Hudgens, where you come from? New Albany. She comes this morning to be baptized into the name of her Savior.
Mulongo Doris Hudgens. Iwo wachokera kuti Mulongo Hudgens. New Albany. Iye wabwera mawa uno kuti adzabatizidwe mu dzina la mpulumutsi wake.
May the Lord God of heaven bless her and make her a blessing in New Albany, from which she shall return.
Ambuye mulungu wakumwamba amudalitse iye ndipo amupange iye kukhala mdaliso mu New Albany kumene iye ati abwerere. Ikani dzanja ili pansi monga chonchi kumbuyo. Chabwino, musiyeni mwanayo pomwepo kwa kamphindi chabe mpaka ine nditamubatiza iye.
That's your little sister? I know that's mighty fine. Just a moment, we'll take care of it. Let us pray, will you?
Iyo ndiwo zizira kwambiri kwa ntsikana wang'ono. Kodi uyu ndi nchemwali wanu wang'ono? Oh, izo ndizopambana kwambiri. Mphindi chabe ife tisamalira zimenezo. Tiyeni tipemphere, mutero inu.
Almighty God, creator of heavens and earth and author of everlasting life and giver of all good spiritual and physical gifts, give to this woman good health, strength, happiness, and all the spiritual blessings that you have in store for her.
Mulungu wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka mphatso zonse zauzimu ndi zathupi. Mupereke kwa mkazi uyu thanzi labwino, mphamvu, chisangalalo, ndi madalitso onse auzimu, amene inu mwamusungira iye.
Thou art not willing that she should lack in anything. And I pray that you'll grant it, Lord, to her as she's consecrating herself and following thee to this icy tune this morning. God grant it.
Inu simukufuna kuti ife tizisowa muchili chonse, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izambuye kwa iye, pamene iye akudzipatula yekha pokutsatirani inu kumanda ozizira awa mawu uno. Mulungu perekani izi.
And upon the confession of your faith, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Ndipo pakuvomereza kwa chikhulupiriro chako, ine ndikukubatiza iwe mulungu wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Mulungu alemekezeke. Ndipo iwe, kodi iwe ukuwazolowera iwo? Iya koza kukhala ndi mantha pang'ono ndiwo. Dzina lako ndi ndani wokondedwa? Blade, kodi iwe ndi abale ako angobatizidwa kumene?
The Mary Alice Blade. How old are you? 11 years old. May the Lord bless this little child. Give to her the sincerity and desire, the sincere desire of her heart, is my prayer.
Mary Alice Blade wang'ono. Iwe uli ndi zaka zingati wokondedwa? Usinkhu wa zaka 11. Ambuye adalitse mwana uyu, apeleke kwa iye kuona ntima ndi chikhumbo chokhumba choona cha mtima wake ndi lopemphero langa.
You walk up here, Mary Ellen, Mary Allison, all right, sir. Let us pray.
Iwe ungabwele kuno Mary Ellen, Mary Alice. Aha, chabwino bwana. Tiyeni tipemphere.
Lord God, creator of heavens and earth and author of everlasting life and giver of every good gift, send thy blessings upon this child. Here's the turning point of life.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka mphatso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa mwana uyu apa, pa nthawi ya kusintha kwa moyo.
May we she continue on this road that leads to life. Grant it.
Mulole ife, iye apitilize pa njira iyi yolowera ku moyo. Perekani izi.
As she's come this morning confessing her sins, and confessing that she has faith in Jesus Christ who died to save her from those sins.
Pamene ye wabwera mawa uno akuvomereza machimo ake ndi kuvomereza kuti yali ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu amene anafa kuti amupulumutse iye ku machimo amenewo.
She goes to this icy pool to be baptized in the name of her Savior.
Iye akulowa mu dziwe lozizira ili kuti adzabatizidwe mu dzina la mpulumutsi wake.
Grant, Lord, that the Holy Spirit will be moving on the water when she comes up from here and move on her heart and never leave her from now to all eternity. Grant it, Lord.
Perekana Ambuye kuti mzimu woyera ukhale ukuyenda pa madzi pamene iye akubwera pano, ndipo muyende mu mtima wake, ndipo musamusiye konse iye kuyambira lero mpaka muyaya yense. Perekani izi Ambuye.
On the confession of your sins and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza kwa machimo ako ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mulungu wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.
Right here. Stand a little longer and let me get another one. Is any more coming to be baptized? Are you to be baptized today?
All right.
Chabwino bwana, iwe sunga ime mota likilapo pangono ndi kundilola ine nditenge wina hapa. Kodi uyo, aliponso ena kubwela kuzabatizidwa. Iwe kufuna kutu ubatizidwe mlongo. Chabwino.
You coming, honey, to be baptized? The other little girl coming to you? Or let them be getting a little baby. Oh. Just a little. All right. All right.
Iwe kubwela ogondedwa kutu uzabatizidwe. Ntika na wina wangono yu kubwela na enso. Chabwino. Alole ni iwa azizolo wela iwo pangono, alole ni iwa azipita mwaka jete jete basi, izo zikarabwino. Mungo ima modeka kweni kweni.
And there's a little girl that's all going to do about one step at a time when she comes in. And you stand right on there now a little bit. And that's the best.
Ndipo mungolola mtsika na wangono ya angoyenda aende sitepe imozi pantawi. Pamene ya kubwela, ungo ima pamene potsopa ano pangono, ndipo mulole wina ayo achite zimenezo.
What's your name, sister?
Darling.
Dorothy who?
Darling.
Darling, where are you from, darling? Down in Kentucky.
Zina lako ndi ndani mulongo. Dorothy ndani. Darling, chabwino, iwe kuchokera kuti Darling, kumusi mu Kentucky.
This is little Darlene Wilcoxon from Kentucky. She comes this morning in confession of faith in the Son of God to be baptized into the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. May God bless it.
Uyu ndi Darlene Wilcoxon wang'ono, wochokera ku Kentucky. Iye wabwera mawa uno mukuvomereza kwa chikhulupiriro mwa mwana wa Mulungu kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye wathu ndi Mpulumutsi, Yesu Khristu. Mulungu amudalitse iye.
I love to see these teenage children come, because if there is a tomorrow, this will be the workers of tomorrow.
Ine ndima konda kuwaona ana zaka za matina akubwera. Chifukwa ngati kuli mawa, awa adzakhala ogwira ntchito amawa.
And right a lovely little lady, right at the age where Satan could snap her little life and make her a disgrace, she's tucked the right road. Stay on it, darling, so Jesus sets you free.
Ndipo molondola dona wokondedwa wang'ono pa zaka zimene Satana akhoza kuyamwa moyo wake ndi kumupanga iye kukhala cha manyazi. Iye watenga njira yolondola. Khala pa iyo Darlene mpaka Yesu adzakumasule iwe. Ungoika dzanja limodzi monga chonchi, ndipo ine ndikukhulupirira Darlene monga chonchi wokondedwa, ndipo kenako pamwamba monga choncho. Izo zilibwino, tieni feti pempele.
Merciful God who created the heavens and earth and gave all things freely through Jesus Christ.
Amen.
We thank thee this morning for the privilege that we have of leading these children to thee.
Mulungu wachifundo amene munalenga miyamba ndi dziko lapansi. Ndipo munapereka zinthu zonse mwa ulere kudzera mwa Yesu Khristu. Ife tikukuthokozani inu mawu uno chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo owatsogolera ana awa kwa inu.
Oh, gracious God, fill this little life, and may the devil not touch her. May she be your servant all the days of her life. Grant it, Lord.
Oh, Mulungu wachisomo, dzadzani moyo waung'ono uwu. Ndipo musalole kuti njelekeza mugwire iye. Mulole iye adzakhale wantchito wanu masiku onse a moyo wake. Perekaniza Ambuye.
As she started this morning, standing in this icy tomb, going down here believing that Jesus Christ died for her sins, and she's making a public confession of it now.
Monga ye wayambapo mamuja ataima mmanda ozizirawa akupita kumusikuno akukhulupirira kuti Yesu Khristu anafera machimo ake, ndipo iye akupanga kuvomereza kwa pagulu kwa izo tsopano.
Write her name not only on this baptismal sheet, but may it be in the book of life. May she come forth in that day shining as gold.
Musalembe dzina lake pa pepala la ubatizo lokha, koma ilo likhale mu buku la moyo. Mulole iye adzabwere patsogolo mu tsiku limenelo akuwala ngati golide.
Granted upon the confession of your sins and your faith in God's Son, I baptize thee, my beloved sister, in the name of Jesus Christ. Amen.
Perekanizi, pakuvomereza kwa machimo ako ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mulongo wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
All right, what's your name? Emily Plaid.
Chabwino, dzina lako ndi ndani? Emily Plaid.
What a sweet little girl this is. Little Emily Plaid. What a base blade. Oh, you're... There's your sister just that time. She's a little darling.
Ndi mtsikana wokoma bwanji uyu. Emile played wangono. Ndi chikhulupiriro chanji. Bled. Oh, iwe ndi mmodzi wa ujayo anali mlongo wako amene wangobatizidwa. Iye ndi wokondeka wangono.
Someone said to me one time, said, Brother Branham, why do you baptize children?
Bwanji, wina wake ananena kwa ine ntawina. Anati mbale Branham, nchifukwa chani numuma batiza ana.
Jesus said, suffer little children to come to me. That is, sir, let them come.
Yesu anati, lolani ana adze kwa ine. Uko ndikuti, lolani, alole ni iwa abwele.
Say, well, she doesn't know what she's doing. She'd know she done wrong, wouldn't she? You think that child wouldn't know when she done wrong?
Kuti, chabu ino, yesa akudziwa chimene ya kuchita. Iyakoza kudziwa ngati ye wachita chola kuika. Yesa angatero, iwa kuganiza kuti mwana amene yosanga dziwe pamene ye wachita chola kuika.
If she's old enough to know when she's done wrong, she's old enough to know when she's done wrong.
Ngati yali wankulu mokwanira kudziwa pamene ye walakwitsa, iye ndi wankulu mokwanira kuti adziwe pamene ye wachita molondola.
What if something happened to her and I'd forbid her, then that blood would be on my hands at the day of judgment. Yes, sir, no matter what age they are. When they want to come, you let them come.
Nanga bwanji ngati china chake chitachitika kwa iye, ndipo ine ndinamuletsa iye, ndiye magazi amene wakhoza kukhala mmanja mwanga pa tsiku la chiweruzo. Inde bwana, zilibe kanthu iwo ali ndi zaka zingati pamene inu, pamene iwo akufuna kubwera, inu mudziwa lola iwo kuti abwere.
You love Jesus? You go to Sturdy? You know what this pool is this morning? That's where he died. Was buried down this real cold grave. But he rose up again. God brought him up.
Inu muma mukonda Yesu, inu mukamutumikira iye, inu mukudziwa chimene dziwe ililili mauno, pamene yepondi pamene yanafera anayikidwa pansi mmanda ozizira kweni kweni awa. Koma iye anaukanso, Mulungu anamuukitsa iye.
Someday, honey, you'll come forth too. You love Jesus and serve him all the days of your life. Now let us pray.
Tsiku lina wokondedwa, iwe udzaukanso nawenso. Iwe umukonde Yesu, ndipo uzika mutumikira iye masiku onse amoyo wako. Tsopano tiyeni tipemphere.
Lord, it is written, suffer little children to come to me and forbid them not, for such is the kingdom of heaven.
Ambuye, kunalembedwa lolani ana adze kwa ine, ndipo musawaletse iwo, pakuti ufumu wa Mulungu uli waoterewa.
I pray that you'll bless this little child. As I baptize her with water, you baptize her with the Spirit, Lord. She's come, she's believing, she's come up on her own will. And I'm baptizing her according to thy word.
Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse mwana uyu, pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, ndipo inu mumubatize iye ndi mzimu Ambuye. Iye wabwera, iye akukhulupirira, iye wabwera mwachifuniro chake chomwe, ndipo ine ndikumubatiza iye mogwirizana ndi mawu anu.
On the confession of her sins and her faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Pakuvomereza kwa machimo ake, ndi chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.
Amen.
Amen. Thank you, Lord.
How are you getting along, honey? All right? What's your name?
Gemma
Robinson. Robinson. Robinson.
Kodi zikukuendera bwanji. Kodi zikukuendera bwanji wokondedwa. Zili bwino, dzina lako ndi ndani? Chabwino, Dobson Robinson.
It's the little sister Robinson who comes to be immersed in the name of her Savior, the Lord Jesus. Let us bow our heads now as we pray. Put your arms right here.
Uyu ndi mlongo wang'ono Robinson amene wabwera kuti adzamizidwe mu dzina la mpulumutsi wake, Ambuye Yesu. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano pamene ife tikupemphera. Ika manja ako pomwe apa okondedwa.
O Lord God, creator of heaven and earth and all their everlasting life and giver of every good gift, send thy blessings upon the little lady.
O Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka wamphaso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu padona wang'onoyu.
As she comes this morning confessing her sins and believing in the Son of God, grant, Lord, that she'll be filled with the Holy Ghost.
Pamene yakubwera mawu uno akudzavomereza machimo ake, ndi kumakhulupirira mwa mwana wa Mulungu, perekana Ambuye kuti adzadzidwe ndi mzimu woyera.
May she take that right road and continue on until she's free of this life. Grant it, Lord. Give her the blessings of her life.
Ndipo muloleyi atenge msewu wolondola ndipo apitilire pa iwo mpaka iye adzakhale mfulu ku moyo uno. Perekani za Ambuye, mupatseni iye madaliso a moyo wake.
Now upon the confession of your sins and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of Jesus Christ. Amen.
Tsopano, pakuvomereza kwa machimo ako, ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu. Ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Amen. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord.
You look scared to come out here, honey. Huh? Where's the mother?
Right here.
What do you think? You want to try it?
Amen. Amen. Ambuyale mekezeke. Sabatali kubwerali, inde. Iwe ukuopa pangono kuti ubwere pano ukondedwa. Ha? Amaya alikuti. Aha. Kodi iwe ukuganiza chani? Iwe ukufuna weyesele hizo? Iwe ukufuna kuti ubatizidwe okondedwa? Ndithudi, iwe ukufuna kutero okondedwa? Ukufuna kulowa m'madzi ndi mbale Branham? Iwe ukuopa kutulukamo, ha? Iwe ukufuna kubwera wokondedwa, iwe ukufuna kubwera kuno.
Is there someone else in there? Is there someone else on this side? All right, pull the curtain.
Chabwino mulongo, izo zikhoza kukhala zopereka mantha kwa iye pang'ono. Mupatseni iye chimenecho. Tsopano alipo wina wakeso mmenemo, amene alipo wina wakeso mbali iyi, chabwino kokani chophimba pamenepo. Aham, chabwino.
The little girl that was standing here just now to be baptized, she wanted to be baptized, but she's afraid the water was too cold for her.
Mtsikana amene anaima pano tsopano kuti abatizidwe, iye amafuna kuti abatizidwe, koma iye amaopa kuti madzi anali ozizira kwambiri kwa iye.
And so her mother said, well, she asked me what I thought. I said, maybe if she'd be scared, I wouldn't want to scare her, see.
Ndipo chotero amayi ake anati, chabwino, iye anandifunsa ine chimene ine ndimaganiza, ine ndinati, mwina mwake ngati iye akuopa, ine sindingafune kuti ndimuopseze iye. Mukuona?
And she was very small anyhow, but she talks about she wants to be baptized, so she thought she'd wait till the next baptism, maybe the water would be a little warmer. So that's mighty sweet, and the mother, and we pray that God lets offer prayer for a little girl.
Ndipo iye anali wang'ono kwambiri ndiponso, koma iye akukamba zakuti akufuna kuti abatizidwe, chotero iye anaganiza kuti adikilira mpaka ubatizo otsatira, mwina madzi adzakhala otentha pang'ono. Chotero izo ndi zokoma kwenikweni ndi amayi ake. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu tiyeni timupempherere mtsikana wang'onoyu.
Lord Jesus, we thank you for that little thing. And it should be a rebuke to older people to see that when that little heart is tender and young, she wants to come.
Ambuye Yesu, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chinthu cha ching'ono chimenecho. Ndipo icho chikhale chidzudzulo kwa anthu akulu, poona kuti pamene mtima waung'ono umenewo uli wanthete ndi waung'ono, iye akufuna kuti abwere.
So little, Lord, shows that you can deal with a heart when it becomes humble and simple.
Wochepa kwambiri Ambuye, zikuonetsa kuti inu mumachita ndi mtima pamene iwo abwera modzichepetsa ndi mophweka.
May it be an example, Lord, that you can deal with people, and I pray that you'll be with the little girl and help her.
Mulole icho chikhale chitsanzo Ambuye, kuti inu mukhoza kuchita ndi anthu, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mukhale ndi mtsikana wang'onoyo, ndipo mumuthandize iye.
May she get older and stronger and bigger to where she can be baptized in the name of your Son. Grant it, Father.
Mulole iye akule ndi wamphamvu ndi kukula mpaka iye adzabatizidwe mu dzina la mwana wanu. Perekani izo Atate.
And now to these, Father God, who have been baptized,
Amen.
As I still remain here in the water, and your Spirit has been here, we've seen these little girls raise the little boys with their hands in the air, glorifying you.
ndipo tsopano kwa awa Atate Mulungu amene abatizidwa pamene ine ndidakali muno mmadzi ndipo wanu mzimu wanu wakhala uli pano ife tinawaona atsikana awa akudzuka ndi anyamata ndi manja awo mmwamba akukulemekezani inu.
We're so thankful for this to know that the Holy Spirit is here. Bless, Lord, bless those who've been waiting, the fathers and mothers, the loved ones, the husbands, the daughters, the mothers, and what more. I pray that you'll bless them all.
Ife ndi oyamikira kwambiri chifukwa cha izi, kudziwa kuti mzimu oyera uli pafupi, dalitsani Ambuye, adalitseni iwo amene akhala kudikilira abambo ndi amayi, okondedwawo amuna, ana akazi a amayi ndi ena onse. Ine ndikupemphera kuti inu muwadalitse iwo onse.
And now, Father, I pray that you'll give us rest this afternoon and help me as I go into that line of discernment this afternoon and tonight. Amen.
Ndipo tsopano Atate, ine ndikupemphera kuti inu mutipatsa ife mpumulo masanano. Ndipo mundithandize ine pamene ndikupita mu mzere wa kuzindikira za mu mtima masanano ndi usiku uno.
That the Holy Spirit will, yes, after we've done these things, may it be the greatest triumph we've ever had in the tabernacle tonight.
Amen.
Kuti mzimu oyera u titatha kuchita zinthu izi, mulole izo zikhale chipambano chachikulu chimene ife tinayamba takhalapo nacho mukachisi usiku uno.
May there be power unspeakable here in the tabernacle to heal all the sick and afflicted. Grant it, Lord.
Mulole pakhale mphamvu yosaneneka muno mukachisi yoti chilitse odwala onse ndi osautsika. Perekani izo Ambuye.
We pray and consecrate ourselves, and I stand here in this watery grave this morning, I consecrate myself again to you, Lord.
Tikupemphera ndi kudzipatula tokha. Ndipo ine ndayima pano muawa manda amadzi awa mmawa uno. Ine ndikudzipatula ndekha kachiwiri kwa inu Ambuye.
Oh God, if there's anything in me you can use, take it.
Amen.
Brother Neville and all of us together as ministers, as deacons, as co-workers in the gospel, we consecrate ourselves to thee, oh God.
O Mulungu, ngati muli chilichonse mwa ine chimene inu mungachigwiritse ntchito chitengeni icho, mbale Nevo ndi tonse ife pamodzi, monga atumiki kapena madikoni, monga ugwira nawo ntchito mu uthenga, ife tikudzipatulira tokha kwa inu o Mulungu.
Yeah. Use us, Lord. Yeah. Give us a new resurrection in our heart by Spirit. Send us out anointed with the Holy Ghost.
Amen.
That we might do the work of the living God. We ask this in Jesus' name. Amen.
Tigwiritseni ntchito ife Ambuye, tipatseni ife chiukitsiro chatsopano mu mtima mwathu mwachoti chitikira, titumeni ife kunjako tili odzozedwa ndi mzimu oyera kuti tikhoze kuchita ntchito ya Mulungu wa moyo. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Amen.
Msonkhano ndi wanu mbale Nevo.